You feel good. You're there. That's good.
Well, it's kulungile kuqhelekile njengokuba ndakhe ndatsho ngaphambili ndavuya abakuthi kum masiye endlwini kaYehova ndiyakholwa ukuba yayingudavide owakhe wakuthetha oko ngethuba elithile masiye endlwini kaYehova andiyazi enye indawo engcono endinokuba kuyo ngaba uyazi wena kunokuba sendlwini kaYehova ngoku ngokuhlwanje sinabahlobo apha abavela kude le eGeorgia ngokuphandle baya kuba beqhuba besihla emva kwesidlo ngokuhlwanje ukuze ke sibe abanye babo bavela emazantsi ndiyathemba ukuba ngiyakulalisa kwaye amagumbi esinawo avulekile kuni ukuze ngoko ngolwesithathu ngokuhlwa siyakuqhubela phambili ngokufunda ukuze ke inkosi ithandile kwicawa ezayo ukuze ke ishathakwa iqalisa ngowesithandathu
All that's got your vacations planned.
Ngoko bonke abasebecebe iholide silindele ukuba nethuba elimnandi esathakwa. Kulapho apho sihlala siba namathuba amnandi kangaka. Ingezo zihlwele ezikhulu esiquba nazo ngamanye amaxesha. Iyakuthanda amalunga ndiyacinga ukuba sinokufaka ishumi lamawaka kuyo ngokulula. Kodwa esiqhelweni kunyaka ophelileyo ndiyacinga ukuba besinamalunga namawaka asixhenxe into lolo hlobo yayiyindawo ezeleyo kodwa maninzi amagumbi okunomiwa kuwo kwaye kunokuhlalwa konke ukuya kuphuma ngoko ke siyayilangazelela kwaye sinovuyo ukubona abaninzi babazalwana bethu abangabalungiseleli bekhona andikwazi ukulicinga igama lakhe lo mseki mabandla umzalwana uHumes Nodade Humes ingaba nguwe lo uhleli apha kanye nabancinane siyavuya kubanye nabo umseki mabandla nabanye umzalwane uPat umzalwane uDalton nabanye oh baninzi kakhulu umzalwane uBilla ndibone umzalwane uCollins kumzuzu embalwa edluleyo kwaye oh kunganzima ukubabiza bonke kodwa sivuya kakhulu ukuba nani endlini yenkosi ngokuhlwanje lo mzalwana okuthandekayo uNeville uhleli emva kwam ukuze andithandazele ngelithuba siza kufundisa ilizwi Charlie siyavuya ukukubona nodade uNeville apha ngokuhlwanje abancinane oku kwaye ukufundisa iBhayibhile kudla ngokuba kakhulu ewe mzalwana Welsh bendikukhangela ndiyakubona uhleli apho emva ngoku ukufundisa iBhayibhile kudla ngokuba buthathaka kancinane ngokuncinane uyazi kube ngathi kukuhamba phezulu kolwantwendo lomkhenkce sibiza olo hlobo kodwa siziva ingathi mhlawumbi kule ndawo nangeli thuba kusenokuba kulungile ukuba sibe bulizisa ibandla kwinto endicinga kukuqonda ukupheleleyo ngokwendawo kwento esiyiyo kuKristu Yesu kwaye ngamanye amaxesha ndicinga ukuba ukushumayela kwinto emangalisayo kodwa ndiyakholwa ukuba ngamanye amaxesha mzalwana uBilla ukuba ukufundisa kuhambela ngaphaya koko kwaye ingakumbi kwibandla ngoku ukushumayela kudla ngokubambisa umoni kumzise ekubeni agwetywe lilizwi kodwa ukufundisa kumbeka umntu ngokwendawo yoko akuko kwaye asingeze sibe nako ukuba nokholo ngenene side sibe ngokwendawo siyazazi ukuba siyintoni na ngoku ukuba iUnited States yalo mhlaba apha indithumele ngaphesheya eRussia njengonozakuzaku wesizwe eRussia ngoko ukuba bandithumele ngokusemthethweni eRussia lonke igunya iUnited States enalo liyandixhasa ilizwi lam lilunge kanye njengokuba linjalo eleUnited States ukuba ndingulowo onyulwe njengonozakuzaku ukuze ke ukuba uThixo usithumile ukuba sibe ngonozakuzaku bakhe lonke igunya lasezulwini konke akuko uThixo zonke iingelosi zakhe na wonke amagunya akhe achaza amazwi ethu ukuba ngokuchanekileyo simiselwe singabathunywa ebantwini uThixo umelwe kukulihlonela ilizwi
Or he has so solemnly written.
Kuba wabhala ngokunyanisekileyo ukuba enithe nakubopha emhlabeni oko ndiyakubopha
ezulwini.
Enithe nakukhulula emhlabeni oko ndiyakukhulula ezulwini.
Kwaye
ndininika izitshixo zobukumkani.
All such great promises he's given.
Amadinga anjalo athe wawanika ibandla.
And I am. After the other day, if many of you, I suppose, are here this morning to hear
and I try to explain the vision.
I believe it even if I didn't see it
in the scripture, I would still
I would still believe that. And if there's anything that burns
in my heart, I hope it never
leaves
my ears. Kwiminyaka yamezayo, ukuze ndingaze ndiyilibale into eyenzeka kwintsasa ecawa ephelileyo kwiveke ephelileyo.
It has done something to me that yenze into ethile kum
ebubhukuqileyo ubomi bam.
I do not fear. I have not one fear.
Ngokufa. Ukufa akoyikeki konke.
It doesn't for you. Why
akoyikeki nakuwe ukuba unokuqonda. Ngoku mhlawumbi ukuba kumelwe ukuba ube naloo mava ukuze wazi kuba akukho ndlela yakuyicacisa.
You cannot find words because it doesn't.
Awunakuwafumana amazwi ngokuba akakho kwisichazi magama sesiNgesi okanye nakusiphi na isichazi magama.
Because it's in an eternity.
Ngokuba ngunaphakade,
akukho
zolo, kungekho mso, lixesha elimiyo, lilonke. Kwaye asikokuthi ndiziva kamnandi kakhulu ukuze kwiyure ukusuka ngoku andiziva kamnandi olo hlobo ukuze ngenye iyure uzive kamnandi kwakhona. Lixesha elimiyo lonke ixesha, yabona.
Never a cease, just that glorious.
Akupheli lolo xolo luzukileyo nobunjalo. Kwaye akunakubakho sono, akunakubakho mona, akunakubakho kugula, apho akunakubakho nanye into enokufika kolwa nxweme lwezulu. Kwaye ukuba ndinganelungelo lokuthetha oku, nto leyo mhlawumbi andinalo, kwaye ukuba andinalo ngoko ndiyamthandaza uThixo ukuba andixolele. Kodwa ukuba ndinalo ilungelo. Ibe ikukuba uThixo wavuma ukuba ndicile ukuze ndiyobona okuthile ndingathetha ngamazulu okuqala ukuze ke ndiyakholwa omnye eBhayibhileni ogama ndiyakholwa yayingupawulos owaxilwayo wayokutsho kumazulu esithathu.
And if it was this glorious in the first heaven,
why ukuba kwakumangalisa kangako kumazulu okuqala ingaba yintoni anayo amazulu esithathu. Akumangalisi engazange athethe ngaloo nto nje isithuba seminyaka elishumi elinesine. Uthi wayengazi nokuba wayesemzimbeni na okanye ephumile emzimbeni. Kunye naloo mpostile mkhulu ingekuko nokuze ndabelane naye ngesakhe isikhundla. Okanye hayi ngokuzama ukuba sizenze nantoni na efana nokuba wayenjalo. Kodwa ndingatsho kunye naye andazi nokuba ndandikulo mzimbana okanye ndiphumile kulo mzimba. Inye into yayinene kanye njengokuba ndinijongile. Kwaye bendihlala ndimangaliswa ukuba xa ndinokuze ndidlule ndibe nokubona ilifo elincinane lindanda lidlula umoya ndize ndithi nanko umzalwane nodade behamba uCharlie noNelly kumzalwane nodade Spencer abayabahamba phaya. Ibihlala indixaka loo nto. Ukuba amehlo am phakathi engcwabeni ayadumba, ayabola. Ukuba iindlebe zam azikho ukuze ndive ngazo kwakhona. Ukuba igazi lam limke lonke baze balikhola laze ke lisemanzini okanye emhlabeni. namajelo engqondo am iseli zam zobuchopho zibe zimkile ngoko ndingathini ukuba yenye into engaphandle kokuba ndibe ngumoya nje ondandayo jikeleza kwaye loo nto yandihlupha indlela endinokuthanda ngayo ukuthi bhota mzalwana uphethe ow ndiyavuya ukukubona bhota mzalwana Neville indlela endinqwena ngayo ukukubona kodwa ndacinga kulungile ukuba ndinayo nantoni na endinokubona ngayo ndingenamlomo ndinokuthi ngawo ubolile uluthuli ndingaze ndibe nako njani ukuthi bhota mzalwana uphethe bhota mzalwana Neville okanye njalo njalo kunjani Charlie kodwa ngoku ndiyazi ukuba oko kuphosakele kuba kubhaliwe ezibhalweni endithi aziphikisani kuba ukuba lo mnquba uyachithwa sinomnye osele ulindile omnye umnquba onamehlo iindlebe imilebe imithambo yengqondo ukuba lo mnquba wasemhlabeni uyachithwa ungumzimba endinokuva ndinokuchukumisa unokuthetha kwaye ngoku kuyafika kum khona ngoku ukuba uMoses wayesele efe kwingcwaba elingaphawulwanga isithuba samakhulu asibhozo eminyaka noElisha wayeye ezulwini kumakhulu amahlanu eminyaka ngaphambi koko
Jesus.
Kodwa kwintaba yotshintsho bafunyanwa bethetha noYesu. Emva kokuba uSamuel wayesele face to band ngakuseminyaka emithathu ukuya kwemihlanu laze igwirha laseEndore lamnyusa.
And she fell on her face.
Laze lawa ngobusobalo laze lathi undiqhathile ngokuba ungusawule wena ngokwakho.
She said because I see God.
Lathi ngokuba ndibona iminyanya. Ngalingumedeni uyabona ndibona iminyanya inyuka waze usawule akabi nakumbona kwangoko waze wathi kukhangeleka njani na khawumchaze apha kum lathi unomzimba omncinane kwaye unengubo emagxeni akhe wathi ngusamuel lowo umprofeti nyuse eze phambi kwam ndifuna ukuba uqaphele ukuba usamuel wayengalahlekwanga nayinto enye kubuntu bakhe wayesengumprofeti wamxelela usawule kanye loo nto yayiza kwenzeka kusuku olulandelayo ngoko uyabona ukufa kusiphelisi ngokupheleleyo xa silila sikhala sibambazela engcwabeni kutshintsha nje indawo yethu yokuhlala kusithatha kusisusa endaweni ukuya yintoni ubudala ukuba ndithe ndaphila iyure enye ukudlula koku ndiyakuba ndiphile ndadlula abaninzi abaneminyaka elishumi elinesithandathu abantu ndiyakuba ndiphile ndadlula abaninzi abaneminyaka emihlanu ubudala abantu ubudala asiyonto ibekwe nje apha ngesizathu esithile uba kubekho into esiyenzayo ke ngoku abaninzi babamama abanobusobuhle bahleli apha abanye bawo bekumashumi amathandathu okanye amashumi asixhenxe ubudala bangathi ke ndenzeni mzalwana uBranham ukhulise abantwana bakho wenze oko obumelwe kukuba ukwenzile mhlawumbi utata omdala ohleli apha athi ke ndilime amasimi ndenze oku andizange ndishumayele kodwa wenze kanye oko uThixo wakuthumelela kona ukuba ukwenze
There's a place for you.
Ikho indawo yakho.
Speaking to an old doctor yesterday, one of
Bendithetha nogqirha omdala izolo. Omnye wabahlobo bam abangogqirha itshomi. Amashumi asibhozo anento eminyaka budala.
And his sister
Udade wenkosikazi yakhe ulapha enkonzweni ngokuhlanje. Ebebuhlupheka kancinane kancinane ehlupheke malunga naye. Ndaze ndaya kumbona kwaze kwathi nje ukuba ndiqalise ukuncokola naye watyhileka wandixela ngohambo lokuya kuzingela wade walithatha kwiminyaka emininzi eyadlulayo esiya emantla ecolorado kwilizwe elinye elindizingela kulo ekrelekrele onwabile ndaze ndathi gqirha lithuba elingakanani ukuqhuba ubugqirha wathi ngokuyawa usancanca emazantsi ndathi amaxesha amaninzi wathi ndaqhuba ubugqirha ndithabatha umthwalo wam ndibeke isali iibheki zam phezu kwehashi ndithabathe isingcotyana ndihambe ndaze ndathi ewe ukuhlanga unxweme lomfula ekuseni ngentsimbi yesibini uphethe isibane sakho uzama ukufumana indlu apho kukho khona umntwana omncinane okhathazwa sisisu okanye umama olunywayo wathi kunjalo ndaze ndathi uyazi gqirha ndiyakholwa ukuba ngapha kwalo mda wahlule apha phakathi kokubhubha nongabi nakubhubha uthixo unento ayilungisele oogqirha abadala abalungileyo abasebenza ngolo hlobo iinyembezi ezinkulu zaphuma emehlweni akhe waze waqala ukulila wakhupha izandla zakhe ezomileyo wathi mzalwana ndiyathemba ukuba kunjalo ngaphaya komhlaba uthixo ugweba umphefumlo womntu into ayiyo ndaza ndamnika esi sibhalo osanelisayo amanye amaxesha ukulima loo masimi amnyama nodaka ngobusuku uzama ukunceda umntu othile mhlawumbi ungafumani nepeni ngaloo nto kodwa akulungile ndathi uyesu wathi esibhalweni banoyolo abanenceba ngokuba bayakwenzelwa inceba kwayeyinyaniso leyo kwaye ngokuhlwanje sifuna ukumisa ibandla kwezifundo zithathu ukuba uthixo uyavuma indlela esinokukhangela ngayo koko sikuko siza kuqala isahluko sokuqala sencwadi kapawulosi kumaefeso size sithabathe izahluko ezithathu zokuqala kwizifundo zethu ezithathu ezilandelayo sizama ukufumana isahluko ngorhatya ngalunye ukuba sinokuba nako ngokuhlwanje ulwesithathu ukuze ixa elandelayo kusasa amaefeso isahluko sokuqala ngoku njengokuba sifundisisa kunye ndingathanda ukuthetha oku ukuba le ncwadi yamaefeso ngokugqibeleleyo ingqamana noyoshua wetestamente endala amaefeso incwadi yamaefeso ngoku khumbula ukuba kungenzeka ukuba siphume kancinane kwimfundiso yakho sixolele nje unyamezele umzuzwana phambi kokuba siyivule masimcele ukuba asincede sisathoba iintloko zethu Nkosi sisasondela kumbhalo wakho ongcwele osulungekileyo enguwo indawo ekhuselekileyo kuna wonke amazulu nehlabathi kuba sifunda kweli lizwi libizwa ngokuba yibhayibhile okokuba kokubini izulu nomhlaba liya kudlula kodwa ilizwi lam alisayi kusilela ngoko phezu kwale yure inyanisekileyo ndize ngayo kule pulpiti ngokuhlwanje phambi koko kuthengwe ngegazi lakho ezi zithandwa zithandekayo zaba nokubhubha zihlele apha ngokuhlwanje sisolulela izandla kuloo naliphina ithemba elincinane abanokuba nako ukuze babambelele kulo ngenxa yoko kukhanya kuyakuza kwanga kunganela ngokuhlwanje ukuba lonke ikholwa elilapha libe nokuyibona indawo yalo kwaye wonke umntu ongekangeni kobudlelane bukhulu anganganyanzela ukuya ebukumkanini inkosi ankqonkqoze emnyango ade umgcini isango avule ucango siphe oko nkosi sifunda apha apho le bhayibhile ingezi ngakuzicombululela thixo yala ukuba mna sicaka sakho okanye nasiphina isicaka sakho sibe nokuzama ukubeka ingcaciso yaso elizwini masiyifunde nje siyikholelwe ngale ndlela ibhalwe ngayo kwaye nangakumbi thina abalusi bemihlambi thina abalungiseleli abaya kuthi ngenye imini bahlanganiswe ngaphesheya kulo mhlaba wozuko nemihlambi emincinane
We'll stand in the presence of the Lord Jesus and we'll see that generation
uyesu sibone esozukulwane sivela sika Paulos nesika Petros nesika Luka no Marko no Mateyu nabo bonke sise sibabone begwetwa apho namaqela abo thixo ndiphe ukuba ndibe nokubeka ishumi lezigidi zendebe ezinyawuni zakho ngelithuba ndirhubuluza ngokuthobekileyo ukunyuka nokubeka izandla zam phezu kweenyawo zakho ezithandekayo ndithi nkosi bangabakho
Oh God.
Oh Thixo, sizalise ngokutsha ngomoya wakho nangothando lwakho nangokulunga kwakho.
And may we as the poet has expressed njengokuba imbongi yacacisayo eculweni kwiminyaka
emininzi eyadlulayo.
Dear dying lamb, thy precious blood.
Vana ebekekileyo efayo. Igazi lakho elithandekayo alisayikuphelelwa ngamandla alo. Lide lonke ibandla elithengweyo likaThixo lisindiswe ukuze lingabi sona. Waye ukusukela ngoko ngokholo. Ndawubona umfula ohlayo owakhutshwa linxeba lakho. Uthando oluhlangulayo lube ngumkholo wam. Waye luyakuba njalo ndide ndife.
Then in a nobler
ukuze ngendlela ephucukileyo iculo elimnandi kunoko uqhubela phambili athi
I'll sing thy power to save.
Ndiyakucula ngamandla akho okusindisa xa olu lwimi lulusizana luthintithayo luyakuba luthule engcwabeni. Ngoko ingcwaba alinakufa luculathileyo kubantwana bakho. Le indawo nje yokuphumla yethu okanye indawo yokuzimela apho okonakalayo kuya kwambatha khona okungonakali. Kangangokuhlwa nje singabona oku Nkosi ngokucacileyo njengokuba sinikwe elizwini. Sinike ukuqonda usibeke endaweni Nkosi kwindawo yethu yokusebenza ukuze sibe nokukhonza ngokunyanisekileyo ude ubuye. Sikucela oku egameni likaYesu nangenxa yakhe. Amen.
Now, the book of Ephesians,
ngoku, incwadi yamaEfeso njengokuba bendisatsho, ngokwam ukuqonda yenye incwadi ezibalulekileyo zeTestamente entsha.
It leaves us
isishiya apho ubuCalvin bubaleka buphumele kwelinye isebe, nobuArminia bubaleka buphumele kwelinye isebe.
The book of Ephesians.
Kodwa incwadi yamaEfeso izoba idibanise ibeke ngendawo ibandla. Ngoku ndizekelise noYoshua.
If you notice, Israel was brought out of
Israel wanyuswa ekhutshwa eYiputa. Kwaye zithathu izigaba zohambo lwakhe. Isigaba sokuqala yayikukushiya iYiputa. Isigaba esilandelayo yayiyintlango. Ukuze isigaba esilandelayo yayiyiKanani.
Now Canaan does not represent.
Ngoku iKanana ayimelanga isigaba semillennium.
It only represents the age.
Imele kuphela isigaba someyisi.
The dispensation of
Yisa.
Because in
ngokuba eKanana babebulala bethisa bethimba iseko.
And there will be no death.
Why upside bakho kufa kwimillennium.
But another thing that
kodwa enye into eyenzayo izisawugwetyelwa ngokholo emva kokuba bekholwe kuMoses baze bayishiya iYiputa. Ungcwaliso ekulandeleni phantsi kwentsika yomlilo nokuxolelwa kwemvana yedini entlango. Ukuze ke ibe kungena kwilizwe ababelithenjisiwe. Ngoku yintoni ilizwe ledinga kwikholwa leTestamente entsha? Idinga ngumoya oyingcwele. Kuba kuya kuthi ngemihla yokugqibela uyoweli isahluzo esibini vesi yamashumi nesibhozo ndiwuthulule umoya wam phezu kwayo yonke inyama. Oonyana benu neentombi zenu ziprofethe waye naphezu kwabakhonzi bam nabakhonzazana bam ndiyakuwuthulula umoya wam baprofethe. Ndandiyakwenza izimanga emazulwini phezulu nasemhlabeni iintsika zomlilo umsini omphunga. Waye uPetros wathi ngomhla wePentekoste emva kokuthabatha umxholo wakhe nokushumayela.
Repent every one of you and be baptized.
Ukukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe.
To remit.
Ukuxolela. Ukuxolela. Ukususa zonke izigqitho ezidlulileyo. Ingaba uqaphele uYoshua phambi kokuba bawele iJordane.
UYoshua
wathi hambani phakathi kwenkampi nicoce iimpahla zenu zingcwalise nonke ngabanye indoda ingasondeli kumfazi wayo. Kuba kwiintsuku ezintathu niyakubona ubuqaqawuli bukaThixo. Yabona kuyinkqubo yokuzilungiselela ukudla ilifa idinga.
Now the promise to Israel was
Ngoku idinga kuIsrayeli lali uThixo wanika uAbraham idinga lelizwe lasePalestina wayelilo eliza kuba into eye yabo ngona phakade wayebabemelwe ukuthi njalo bahlale kwelo lizwe ngoku beza ngesigaba esithathu besiza kweli lizwe ledinga ngoku khangela oku ngokugqibeleleyo kujekeliswe kwiTestamente entsha ngoku okunje ngokuba bendithilo ukuba kuvumelana nokucinga kwabanye benu abanye benu bantu bathandekayo bamanazarini bandla likathixo njalo njalo mayinganikhathazi koko ikhangeleni kufutshane nikhangele imizekelo khangelani bone ukuba yonke indawo ayithi ngqo ngokugqibeleleyo na zazizithathu izigaba zohambo lwabo kwaye zithathu izigaba zoluhambo kuba siyagwetyelwa ngokholo ngokholwa kwinkosi uYesu Kristu sishiya ilizwe laseyiputha siphuma ukuze ngoko singcwaliswe ngokunikelwa kwegazi lakhe sihlanjwe ezonweni zethu sibe ngabahambi nabasemzini sibanga ukuba sizingela ilizwe isiseko esizayo okanye idinga wenza njalo noIsrayeli entlango abaphambukeli bengenandawo yakuphumla behamba ubusuku nobusuku belandela intsika yomlilo kodwa ekugqibeleni baya kufika kwilizwe ledinga apho bathi bazinza khona nanto indawo afika kuyo okholwayo okokuqala ufika ekuziqondeni ukuba ungumone ukuze ahlulwe ngamanzi ukuhlanjwa ngamanzi ngegazi kwaye okanye ukuhlanjwa ngamanzi angawelizwe igxebe ngokukholwa kwinkosi uYesu Kristu ngoko akuba egwetyelwe ngokholo uba ngonokuxhamla abe noxolo noThixo ngokristu ebhaptizelwe egameni likaYesu Kristu ukumfaka kolo hambo uyayifumana ukumngenisa ekuhambeni ukuze ke abe ngumphambukeli nowasemzini useluhambeni oluya entweni kwidinga awalenzayo uThixo.
Israyeli
wayengekalamkeli idinga kodwa babesendleleni yokuya kulo kwaye ngaphandle kokukhulisa nincede niqonde kulapho nina amanazarini namapilgrim holiness nabanye nawakhona ngokuba uIsrayeli bathi bakufika kwindawo yaseKadesh Barnea ngethuba zawelayo intlola zathi lizwe elikhulu kodwa abanye babo babuya bathi asinokwazi ukulithabatha ngoba isiseko sakhelwe indonga njalo njalo kodwa uYoshua noKaleb bema phaya bathi singaphaya koba nako ukulithabatha ngenxa yamaxwebhu abo engxelo asele esayiniwe bakholwa kwimisebenzi yombini yobabalo ugwebelo nongcwaliso baze ababanakuhambela phambili wayephulaphula eso sizukulwana siphela satshabalalela entlango kodwa ababini ababewelile bayakufika kwilizwe ledinga babuya nobunina bokuba yayililizwe elihle kwaye singaphaya kokuba nako ukulithabatha ngokuba yayilidinga likaThixo ngoko endaweni yokuba abantu baqhubele phambili besamkela umoya oyingcwele bethiya ngelwimi besamkela amandla kaThixo bhaptizo lomoya oyingcwele imiqondiso izimanga imimangaliso beva ngathi loo nto iya kwaphula imfundiso yabo yezithethe kwaza kwenza ntoni kuyo yatshabalala kwelo lizwe injalo loo nto
The believers, the Caleb and Joshua outfit that was going on to the promise.
Kodwa amakholwa abothi kaCaleb noJoshua ababesiya kwelo dinga. Bahambe laphambili bangena kwelo lizwe. Balithabatha ilizwe bazinza kwelo lizwe. Njengento yabo.
And we never stop at justification.
Kwaye asimi kugwetyelwa ungcwaliso. Masiyele ubhaptizweni lomoya oyingcwele. Masingemi ekukholweni kwinkosi uYesu ekubhaptizweni masingemi ngokuba wasihlambulayo kubomi besono ngoku masinyanzelele phambili kwindawo kwidinga lobhaptizo lomoya oyingcwele kuba uPetros wathi ngomhla wePentecoste kuba idinga likuni nakubantwana benu nakubo bonke abakude esukuba inkosi uThixo wethu iyakubabiza.
So Ephesus, here sits
ngoko apha eEfesus sihlaliswa njengoYoshua ngendawo. Uyaqaphela uYoshua emva kokuwelela kwelo lizwe walithabatha ilizwe waze walaba ilizwe.
UEfraim
apha, uManase apha, nalo apha, uGadi apha, uBenjamin apha, walaba ilizwe. Wayeqaphela oku kuyavutha ezintliziyweni zethu.
Each one of those Hebrew mothers giving birth to those children.
Kamnye kwabo mama bamaHebrere ekuzaleni kwabo abo bantwana. Wathetha kwalondawo ekulunyeni kwakhe. Apo bayakuthi babekwe khona kwilizwe ledinga.
Oh,
kukufunda okunzulu.
We could only go into it. Ubanje
besinokwingena nzulu. Toleyo ubiya kusithabatha iyure emva kweyure. Ngenye imini xa seyilungisiwe inkonzo ndingathanda nje ukuza. Thabathe inyanga yonke okanye zibe mbini ndihlale nje kuyo.
Watch when they, each one of those mothers, when she called out
Ephraim,
wathi ekubizeni
kwakhe Ephraim,
when she was in labor,
wambeka ngokwendawo yakhe apho inyawo zakhe zazihleli emafutheni. Ngokuchanekileyo kanye ngamnye kubo indawo ababekuyo. Waye uYoshua engakwazi oku kodwa ngempefumlelo ekhokelwa ngumoya oyingcwele emva kokuba eyokungena kwilizwe ledinga wanika ndoda nganye idinga layo ngokuchanekileyo loo nto umoya oyingcwele wayithembisayo ngokuzalwa phaa kudala. Indlela awathi ngayo uThixo wababeka abanye ebandleni ngokulunywa kwabo.
Oh,
ziyamangalisa ngamanye amaxesha.
When a church
alithi ibandla lincwine phantsi kwentshutshiso yehlabathi langaphandle likholwa kwinkosi uYesu uba idinga lomoya oyingcwele liyinene kanye kuthi njengoba lalinjalo kwiPentekoste. Indlela abathi bancwine ngayo balile ekulunyweni kwabo.
But when they are born and positionally born into the kingdom,
kodwa bakuzalwa bazalelwa kwindawo yabo ebukumkanini bukaThixo ukuze umoya oyingcwele abeke ebandleni. Abanye babe ngabapostile, abanye babe ngabaprofeti, abanye babe ngabafundisi, abanye babe ngabalusi, abanye babe ngabashumayeli bendaba ezilungileyo. Aze ke aphise apho ngokuthetha ngelwimi, ukucaciswa kwelwimi, ulwazi, ubulumko, isipho sempiliso, nazo zonke iintlobo zemimangaliso. Ngethuba ibandla lithe ngoku nantso injongo yam yokwenza oku.
The church is always trying to
ibandla lihlala njalo lizama ukuthabatha ingcingwa yomnye umntu. Kodwa musa kuyenza loo nto. Awunako ukuvelisa ingqolowa kwingcinga kaEfraim ukuba nguManase. Umelwe kukuthatha indawo yakho kuKristu. Uyithathe ngokuba indawo yakho.
Oh,
iya iba nzulu ityeba sakufika kule ndawo. Indlela wathi ngayo uThixo wabeka ngamnye ebandleni bathethe ngelwimi omnye. Ngoku sifundiswe oku ngamathu kwamaninzi simele ukuba sithethe ngelwimi sonke. Yimposiso leyo. Simele ukuba siyenze sonke, hayi asimelwanga. Abazange benze into enye bonke ngamnye waye ngamnye umhlaba wabonelelwa wahlulwa ngempefumlelo.
I could take the scriptures and show to you.
Why am hlaba ngamunye ndingathatha izibhalo ndibonise ngokukhanekileyo ngoba wabeka kwindawo ababefanele ukuba kuyo ngokwendawo zabo. Indlela yokwathi ngayo izizwe ezibini ezazingagqibanga ukuba hlanga wamela ukuba zihlale ngaphesheya komlambo. Nendlela yokwathi ngayo oomama babo abazibiza ekuzalweni kwazo. Nendlela indawo nganye imelwe ukuba yiyo. Wayengoku emva kokuba ungene oku akuthethi ukuthi ungaphandle ukhululekile kwimfazwe. Uzamelwe kukuthi uyilwele inti nganye ome phezu kwayo. Ngoko yabona iKanani yayingamelanga izulu elikhulu ngokuba imfazwe neenkathazo nokubulala nokulwa njalo njalo. Kodwa eneneni yayimele oku ukuba mayibe ihambo egqibeleleyo. Nako apho ibandla lisilela khona namhlanje kolo hambo.
Do you know that even your own being
uyazi ukuba nkqu nesimilo sakho singanquba omnye umntu simkhuphe ekubeni aphiliswe ukuziphatha kakubi kwakho kwezono ezingavunywanga zenu makholwa ngenza ukuba ilibandla lisilele ngokukarha kwaye ngomhla umgwebo niyakuba nobutyala ngesunzu ngalinye laloo nto
ow
nithi ngoku imamzuzu umzalwana ubranham kulungile nyaniso leyo icinge nje uyoshua emva kokuwela angene kwelo lizwe uthixo amnika idinga lokuba yicinge nje ubalwe imfazwe epheleleyo ngaphandle kokulahlekwa indoda ngaphandle kokuba abe nawo nomkwelo ngaphandle kokuba abe nomongi okanye uncedo lokuqala okanye ibhandeji uthixo wathi ilizwe lelenu yiyani kulwa singa ukulwa imfazwe kube kungekho red cross kufutshane konke akukho mntu uyakwenzakala baze babulala ama-amori namaeti kodwa kwakungekho namnye wenzakalayo phakathi kwabo konke de isono sangena enkampini waze u-akhan wathabatha isambatho sasebhabhiloni nalaa mlinganiselo wegolide wayifihla phantsi kwenkampi yakhe waze ngosuku olulandelayo balahlekwa lishumi elinesithandathu lamadoda uyoshua wathi yimani umzuzu kukho undonakele ikho into engalunganga apha siza kubiza inzila yeentsuku ezisixhenxe uthixo wasinika idinga akukho nto iya kusenzakalisa konke iintaba zethu ziyakuwa ezinyaweni zethu ke kukho undonakele apha ikho into engenzeka ngendlela eyiyo ndaweni ithile kuba sineshumi lesithandathu amadoda angqinci apha angabazalwana bakaisrayeli kwaye afile afa ngenxa yantoni amadoda angenabutyala ngokuba indoda enye aphuma emzeni uyasibona isizathu sokuba okumelwe ukufundiswa ibandla lima emgceni lingqamane nelizwi likathixo lime emgceni mnye nothixo lize lime emgceni omnye nomnye lihamba ngokugqibeleleyo ngokuthe ngqo ngobuncathu phambi komntu wonke lisoyika uthixo ngokuba indoda enye yaba isambatho yenza into engamelwe kukuyenza yathabatha ubomi amadoda alishumi elinesithandathu ndiyacinga kuba elishumi elinesithandathu mhlawumbi nangaphezulu ndiyakholwa ukuba elishumi elinesithandathu lamadoda awafayo uyoshua wakhwaza wathi kukho into eyonakeleyo uthixo wasibekela idinga kwaye kukho into eyonakeleyo xa sizisa abagulayo phambi kwethu baze basilele kubeni baphilise simele ukuba senze inzila enyanisekileyo sibize ibandla kukho undonakele ndaweni ithile uthixo wenza idinga uthixo umele kunamathela kwelo dinga kwaye uya kulenza waze wabiza inzila baze bafumanisa benza amaqashi waze u-akhan wayivuma loo nto baze babulala usapho lukaakhan nabo bonke balutshisa uthuthu lwabo balushiya apho ukuze lube sisikhumbuzo waze uyoshua wayakuvumela kanye emadabini ethabatha yonke into ngaphandle komkrwelo okanye inxeba nantso ke ngenye imini wayenento ayiseleyo ixesha elincinane ixesha elongezelelweyo ilanga lalitshona amadoda ayengenakulwa kakuhle ngobusuku uyoshua lo mlwi mkhulu uthandiswe nguthixo ebekwe ngowendawo yakhe elizweni njengamaefese kwibandla elitsha uyalwa ukulawula elawula ilizwe elithabatha waswela ixesha ngoko wathi langa ima ndaweninye laza le mandaweni inye isithuba seyure ezilishumi elinesibini wade walithabatha ilizwe ngoku incwadi yamaefeso yasibeka ngokweendawo zethu kukristu laa nto babeyiyo kwilizwe ledinga asibekwanga kwilizwe elingcwele kodwa kumoya oyingcwele ngoku masifunde nje ilizwi sibone indlela eligqibelele ngayo ibandla upawulos umpostile kayesu kristu ngokuthanda kukathixo o ndiyayithanda loo nto nguthixo wamenza umpostile akukho madoda makhulu ambeka izandla akukho bishopu abamthumela naphi na koko uthixo wambiza wamenza umpostile
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints
Upaulo sumposleka Yesu Kristu ngokuthanda kukaThixo ubhalela abangcwele abangcwalisiweyo abase Efese abakholwayo kuKristu Yesu khangela indlela akubhekisa ngayo oku.
This is not to the unbelievers.
Oku akuyi kwabangakholwayo. Oku kuya kwibandla. Uya kwababizweyo abangcwalisiweyo nababizweyo abakuKristu Yesu. Ngokuba ufuna ukwazi uba singena njani na kuKristu Yesu ukuba uya kutyhila kumakorinto okuqala esahluko sesi-12.
It said, for by one spirit.
Yathi kuba sabhaptizelwa mzimbeni mnye ngamoya mnye sonke. Njani sabhaptizwa ngantoni? Ngomoya oyingcwele. Hayi ngobhaptizo lwamanzi ninabantu bebandla likaKristu.
But by one
koko ngamnye u capital MOYA ngamoya mnye.
Not by one handshake.
Hayi ngakubambana isandla kunye ngancwadinye. Hayi ngakufefa kunye.
But by one spirit.
Amen.
Koko ngamoya mnye. Sabhaptizelwa sonke mzimbeni mnye. Ilifa letu ilizwe yakhe uThixo asinika lona ukuba siphile kulo umoya oyingcwele kanye njengoba inikelayo eKanana kumaYuda usinike umoya oyingcwele thina.
By one spirit are we all baptized into.
Sabhaptizelwa mzimbeni mnye ngamoya mnye.
You get it?
Niyayifumana?
Now he's talking to the spiritual.
Ngoku uthetha kumakanana ngomoya.
Israel.
Israel ngomoya othe walidla ilifa ilizwe.
Oh, aren't you glad you come?
Oh, avuyi kuba uphumile kwikonofolo yaseYiputa.
Aren't you glad?
Awuvuyi kuba uphumile entlango.
And remember, wayekhumbula
babemelwe kudla imana ukudla kwengelosi okuphuma ezulwini bade bawelele kwelo lizwe. Wayebathi bakuwelela ngaphakathi kwelo lizwe imana yapheza ukuwa. Babekhule ngokupheleleyo ngoko baze badla ingqolowa endala yelizwe. Ngoku njengokuba ningesezontsana. Ngoku ngenxa yokuba nisafuni lubisi lwenene lwevangeli. Kuba nifanele ukuteketiswa nimbanjazelwe nicengwe ukuba nize enkonzweni. Ngoku ngenxa yokuba ningawenene amaKristu akhulileyo nilungele ukudla inyama eziqinileyo ngoku. Ungena entweni watsho. Nilungele ukuqonda into ethile enzulu etyebileyo. Oh, siza kungena kuyo ngqo.
It's been hidden since the foundation of the world.
Why, oh, yayifihlwe ukusukela ekusekweni kwehlabathi.
He said, now that you come into this, I'm addressing this to you.
Hayi kwabo bashiye nje iphutha.
Hayi kwabo basezeluhambeni. But to those who are in the
fire. Koko kwabo baselizweni ledinga. Abo balamkeleyo idinga. Ngoku bangapha balamkeleyo idinga lomoya oyingcwele.
Aren't you glad that you're in?
Oh, wanivuyi kuba nikulo ilizwe elingaphesheya apha ngoku. Nisidla ingqolowa endala, nisidla izinto eziqinileyo zikaThixo, naze naqonda ngokucacileyo. Ezenu ingqondo zokomoya azididekanga. Niyazi ngokuchanekileyo ukuba ungubani na. Niyazi ngokuchanekileyo ukuba uyintoni na. Niyazi ngokuchanekileyo apho niyakhona. Nisazi ngokuchanekileyo konke ngawo. Niyamazi lowo nikholwe kuye niyisekile ukuba unako ukugcina oko nimphathise kona asekuloo mini.
Oh,
ngabo abo, ngabo aba uPaulos athetha nabo ngoku. Ulaphulisisa ngoku ukhangela abanyanisekileyo kuKristu Yesu. Ngoku mandifumane ibandla ukuba liphinde oko. Singena njani kuKristu? Ngokujoyina inkonzo? Hayi. Ngokubhalwa kwegama lakho encwadini? Hayi. Ngokubhaptizwa ngokuntywiliselwa? Hayi. Singena njani kuKristu?
Are we all baptized?
Kamoya uyingcwele mnye. Sabhaptizelwa sonke kwidinga elinye umzimba. Kwaye sizindlalifa zakho konke okwelo lizwe.
Amen.
Oh, ndiyayithanda loo nto ukuba bendingatshelwanga lilizwi ngendikhwaza. Bethu ndawukungena kweli lizwe lile lam. Ndisekhaya ngoku ndisekanana. ngithobelana iphina into uThixo afuna kundisebenzisela yona ndihamba kwimihlaba engcwele ndingumntwana wokumkani ndinxityiswe ndonke ndalunga ndiphumile iphutha ndaphumelela kwilizwe ledinga ndamelana nezilingo ndanqumla iyordane ndaza kweli dinga lozuko
oh
ndiyifumene njani loo nto ngamoya mnye kwangendlela enye upawulos awawufumana ngayo usebenze kum ngaloo ndlela inye wasebenza ngayo kuye ngaloo ndlela inye usebenze ngayo kuwe sabhaptizwa ngamoya mnye asifefwanga hayi ukutshizwa njekancinane ngawo uze kuvakale kulunge ngenene koko simpilisele ngaphantsi konke okufunekayo kukudatha ngaphantsi kumoya oyingcwele nalo idinga amaefese ethu uyoshua wethu ongumoya oyingcwele uyoshua uthetha yesu msindisi uyoshua uthetha umoya oyingcwele umele ngokomoya njengoba kwakunjalo ngokwenyama uba yena ulijoni lethu elikhulu ungumkhokeli wethu omkhulu njengokuba uthixo wayenoyoshua ngokunjalo uthixo kumoya oyingcwele uyazijikelezisa futhi ke isono sakungena ententeni umoya anyanzelise ukuba kumiwe yintoni undonakele apha ebandleni ukho undonakele o andiboni indlela isikile sanonyana bakakhishe abaninzi kakhulu ngayo ngoku oosawula abaninzi bayavela bephuma kumaziko emfundo ezibhalo nezikolo zizakwalizi bephuma befundisa ezinto zigwenxa njengoba ibhayibhile yathi bayakwenza njalo kubonakala olo hlobo bengenalo ukholo bezahlula kuni bengenabudlelane nani njalo njalo
having a form of godliness and denying
the enokumila kokuhlonela uthixo bewakhanyela amandla akho kwabo ke khwebuka abazi ukuba bavela phi na abanakunika sizathu ndikuthethe oku umzalwana ubooth clevon umhlobo wam ukuba khona ntoni na engumgqakhwe engadalwanga nguthixo kuyo yonke into ehlabathini yimeyile imeyile iyona ikudidi oluphantsi ukuzo zonke izinto yona ayizazi ukuba yintoni na ayinakuya izizale kwakhona imeyile ayinako ukuhlanganiswa nenye imeyile ize ibe yimeyile iphelile ayimazi uyise apho avela khona ingamazi nonina uba yencinane imbongolo nemazi yehashe uthixo akazange ayenze loo nto ungake ubeke into lolo hlobo kuthixo uthixo akazange ayenze loo nto uthixo wathi yonke into mayivelise okohlobo lwayo ewemhlekazi kodwa imeyile uyise wayeyimbongolo waze unina waba imazi yehashe ngoko ayizazi ukuba yeliphina icala ilihashe lizama ukuba imeyile okanye imeyile okanye ilihashe lizama ukuba yimbongolo imbongolo izama ukuba lihashe ayizazi icala eyalo kwaye iyeyona nto iqine intloko ikhoyo ehlabathini awunako nokubeka elincinane ithemba lokuthembela kuyo kwaye yiloo ndlela abantu abaninzi abayiyo enkonzweni abazi uba ngubana uyise wabo bengazi ukuba ngubana umama wabo inye into bayaziyo ukuba bangamarhabe amawesile amabhaptizi okanye amapentekosti okanye enye into abazazi abo bavela khona kwaye imbongolo endala ungayikhwaza kangangoko ufuna ukuyikhwaza iyakusuka ime apho ithe gqi ezo ndlebe ezinde ijonge ungabashumayeza ubusuku bonke kwaye akukhona encinane into enye abayaziyo ukumka kwabo kunoba bebenjalo ukufika kwabo ngoku injalo kanye loo nto andizange ukubakhwada koko ndifuna ukunixelela inyaniso kodwa inye into esikwaziyo ukuyenza singabasebenzi abalunge kakhulu ow zisebenza nje zisebenze 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 loo nto indikhumbuza ngala mamini ahlala ezama ukusebenza indlela yayo yokuya ezulwini injalo imeyile umbutho oncedo lwamanenekazi nedosa ngokuhlwa senkuku ukuze babe nokuhlawula umshumayeli kwaye kufanele sibe nalo mdaniso nokuhlanganiswa kwabantu umsebenzi nje umsebenzi 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 kwaye bona basebenzela ntoni babuze nakhe namamkela umoya ingcwele nakholwayo nje bathi gqi iindlebe zabo bengazazi nokuba bayaphi na uthetha ukuthini uvela phi oku uthetha ukuthini ngomoya oyingcwele andizange ndive wanto ngawo ow unokuba uhlobo oluthile lombaxi yabona abazi ukuba uyitshe wabo wayengubani na okanye umama wabo wayengubani na naye waye umele ukuba ubabethe kuyo yonke into abayenzayo ubabethe apho ubabethe phaya ubabethe apho ubabethe phaya injalo loo nto imeyile endala kodwa ndiyakuxelela awumele ukuba wenze loo nto kwihashe elizelwe ngokuko lenene ukukhalisa nje isabhokhwe phezu kwalo kwaye mzalwana limkile iyayazi into eliyenzayo okulunge njani ukukhwela kwihashe elizelwe ngokuko kumnandi kunjani ukuthi ndiza mfana ow madoda yabona kungcono ubambelele liyakuyishiya emoyeni isali kuyiloo ndlela kumakristu enene azelwe ngokuko halleluya yamkelani umoya oyingcwele ngukukani nonke ngabaye nibhaptise egameni kayesu kristu ukuze ndikholwe izono emkile ngokukhawuleza kangangoko enokuba nako ukuya emanzini emkile abanakuphumla imini nobusuku bathi bamkele umoya oyingcwele ngoba uyazi umkristu uyazi uba wayengubani na uyise yabona kuthabatha olwabini ukuze kubekho uzalo
That's right, Papa and Mama.
Injalo loo nto, umama notata.
The mule don't know which was Papa.
Imeyile ayazi ukuba engowuphi na utata okanye engowuphi na umama. Kodwa thina siyazi ukuba engubana utata nomama.
For we were born of the written word.
Kuba sazalwa ngelizwi elibhalweyo likaThixo langqinelwa ngumoya.
upetros
wathi ngomhla wepentekoste ubani yakuguquka nibhaptizwe nonke ngabanye egameni likayesu kristu ukuze nikolwe izono niyakwamkela isipho somoya oyingcwele kwaye mzalwana umkristu wenene ozelwe ngokutsha obethu umoya wakhe nje kuba afumane ilizwi wamkela umoya oyingcwele mbuze into ngoko uyazi ukuba umiphi na uyakholwa kwimpiliso oyingcwele amen
You believe in the second coming?
Uyakholwa ekuzeni kwesibini? Amen.
Ask the mule.
Buza email loo nto.
Unqulo
lwe-email. Andazi uGqirha Jones wathi ngelinye ixesha. Nako hamba ulandele uSawule. Uyabona? Abazi. Lungile ndiyakuxelela ibandla lam aliqinisekanga ngawo. Mzalwana kodwa indoda noba ngumfazi ozelwe ngokutsha uqiniseke kangako ngokuza kwenkosi uYesu. Aqiniseke kangako ngokuba abanawo umoya oyingcwele njengoba umoya oyingcwele enokunikwa.
Jesus said the woman at the
well. Oba uYesu wathi umfazi wayesequleni sinqula kule ntaba aye amaJuda anqula eJerusalem. Wathi yena mfazi ivama ziyam.
The hour is coming and now is when the Father
is. Iyure yeza kwaye ikhongoko apho uba wafuna abo baya kumnqula ngomoya nangenyaniso. Ilizwi lakho liyinyaniso. Kwaye wonke umntu oyakufunda iBhayibhile akholwa lilo lonke ilizwi eliyithethayo iBhayibhile alandele imiyalelo yayo amkele laa moya oyingcwele mnye bawamkelayo kwangendlela enye nale bawamkela ngayo iziphuma zibe zinye nezo zaxa bawamkelayo amandla amanye ababe nawo ekuwamkeleni kwabo uyazi uba wayengubani na uyise nomama wakhe uyazi uba uhlanjwe ngegazi likayesu kristu uzelwe ngomoya uzaliswe ngokuthambisa kukathixo uyazi uba umiphina ngokuqinisekileyo usekanani uyazi uba uvela phi na uyolondela umkristu wekwenene
Have you received the Holy Ghost since you believe?
Wakho amamkela umoya oyingcwele wakholwayo nje. Amen mzalwana. Ndandimi ngenye imini ngakwingcwele endala. Amashumi alithobane sibini eminyaka budala. Ndithetha nomlungiselo onamashumi asibhozo eminyaka budala. Ndathi makhulu ngokukhanya kangangoko enokuba njalo wathi. Ndathi lithuba lingakanani ukufikela oko wamkela umoya oyingcwele.
Glory to God about 60 years ago I got it.
Wathi uzuko kuthixo malunga namashumi amathandathu eminyaka eyadlulayo ndinawo ngokuba wayeimeyile ngewathi ngokuima umzuzu ndazaliswa ndafefa ngethuba endandina lungile abathile kwaye bandithatha bandisa enkonzweni ndaze ndathatha incwadi ndayisakusibanibani ibani enceba kum abazi noba ngabeliphina icala kodwa yena uyazi uba ubuzibulo bakhe buvela phina wayekho ekwenzekeni kwaloo nto
She was born of the water.
Wazalwa ngamanzi nangomoya. Wazi aze amanzi ngokuhlanjwa ngamanzi ngelizwi kuthabatha ilizwi. Ngokukhangela ukuba kubhekiswa kanjani na oku kwabo bakuKristu uYesu. uPaulos ngokukhumbula thabatha ixesha elide. Kodwa ndizukusigqiba esahluko. Kodwa ndizawukhawulezisa. Ngiyasithanda. Oh, sisela ukuba siphina. Kodwa sinakusigqiba ngobusuku obunye. Siswele inyanga okanye zibe mbini kule ndawo. Busungabunye sihambe siyokuphuma ngapha kwaso ilizwi nelizwi. Sibuyele emva sinyuke naso ngezembali sisandlale. Ilizwi nelizwi sinibonise ukuba lona liyinyaniso. Ngoku mandifunde laa mqolo ngokukhawuleza kwakhona. UPawulos umposi likaYesu Kristu ngokuthanda kukaThixo hayi ngokuthanda komntu. Ubhalela abangcwele abaseEfese nabo hlanganiso abakholwayo kuKristu Yesu oko kuthetha ababizweyo bakhutshwa bahlulwa kwaye ngoku babhaptizwe ngomoya oyingcwele kwaye bakuKristu Yesu nibhekisa le ncwadi kuni bathandekayo bam. Oh, ndicinga ngoPawulos ngaphaya ekunye nabo khona ngoku. Oh, wonwabe kanjani laa mposi lemncinane mdala wanqunyulwa intloko phaa ezantsi ndakhe ndema ngakwindawo apho wayenqunyulwa khona intloko yakhe. Kodwa o intloko yakhe ihleli kulaa mzimba mtsha kwaye ayinakuze inqunyulwe kwakhona. Waye umi apho ekunye nabo ngawo lo mzuzu lo mposi lemnye wabhala oku kwaye wathi oku kuya kuni bakuKristu Yesu sabhaptizelwa mzimba emnye ngamoya mnye ngoku khangela.
Grace be unto you.
Makubele ubabalo kuni noxolo oluvela kuThixo uba wethu nenkosi yethu Yesu Kristu. Makabongwe uThixo uyise wenkosi yethu Yesu Kristu. Lo wasikelelayo ngentsikelelo zonke. Oh, uyayiva loo nto Tshali. Wasisikelelayo ngentsikelelo zonke zomoya. Hayi ukuthi ezithile ziya kubapostile ezinye ziya koku koko usikelele ngazo zonke iintsikelelo zokomoya. Lo moya uyingcwele umnye wawangomhla wepentekoste ukwangumoya uyingcwele umnye olapha ngokuhlwa nje. Lo moya uyingcwele umnye wenza umariya ukuba akhwaze athethe ngelwimi abe nethuba elimnandi evuya nezinto ezininzi awazenzayo ukwangumoya uyingcwele umnye olapha ngokuhlwa nje. Lo moya uyingcwele umnye wathuma upawulos kulaa mkhombe mdala apho wakhangela ngongathi wawungenwa ngamanzi umka iintsuku ezilisumelesine nobusuku kungekho nyanga nankwenkwezi. Wakhangela phaya phandle abe wonke amazi enedimoni phezu kwawo imgqezule ibe ngezelisa amazinyo ayo isithi ndiza kumphilisela ntwana ndini ndala ngoku ndikufumene. Kwaze ngethuba upawulos wehlayo ukuya kuba nomthandazo omncinane kwema ingelosi yathi musa ukoyika pawulos lo mkhombe mdala uzakuqheka kwisipithi esithile. Hamba udle isidlo sakho sangokuhlwa kulunge konke ngoku nanko esiza enalo mxokelelwano kwiingalo zakhe ezincinane ezindala eyirhuqa ngeenyawo zakhe wathi ndonwabani madoda kuba uthixo ingelosi kathixo endingumkhonzi wakhe mna ibimi ngakum yathi upawulos musa ukoyika.
That same Holy Ghost is here tonight.
Lo moya oyingcwele mnye ulapha ngokuhlwa nje. Lo moya mnye kaThixo usilungisela kwayezo ntsikelelo zinye zomoya.
Bless us with all spiritual blessings.
Wasikelela ngentsikelelo zonke zomoya kweza semazulwini indawo.
Oh,
masime apha komzuzu omnye kwakhona.
In heavenly places.
Kweza semazulwini indawo.
Not just not out.
Ngoku asiphumi nje nokuba kuphina kodwa kweza semazulwini indawo.
We are assembled in
sihlanganisene kweza semazulwini oko kuthetha indawo efanelekileyo yekholwa. Ukuba xa ndithandazile uthandazile nawe okanye ibandla lithandazile sibe silungele umyalezo sibe sizihlanganisile sisonke njengabangcwele ababiziweyo bakhutshwa sabhaptizwa ngomoya oyingcwele sizaliswe ngeentsikelelo zikaThixo sibiziwe sinyuliwe sahlanganiswa kwiindawo zasemazulwini ngoku singaba sezulwini emphefumlweni yethu. Umoya wethu usizise kwimoya sezulwini. Oh mzalwana nantso ke imoya sezulwini.
Oh,
kungenzeka ntoni ngokuhlwa nje.
What could happen tonight if we would be sitting here in a heavenly.
Ungenzeka ntoni ngokuhlwa nje kunokuba sihleli kwimoya sezulwini nomoya oyingcwele uhamba phezu kwayo yonke intliziyo ezelwe ngokutha yaba sisidalwa esitshe sakuKristu Yesu. Zonke izono ziphantsi kwegazi ekudumiseni okugqibeleleyo izandla zethu siziphakamisele kuThixo neentliziyo zethu ziphakanyisiwe sihleli kweza semazulwini indawo kuKristu Yesu. idumisa kunye kwiindawo zasemazulwini. Wakhe wahlala kuyo. Oh, ndakhe ndahlala ndade ndalila luvuyo ndathi Thixo ungaze wenze ndimke kule ndawo. Kwiindawo zasemazulwini nje kuKristu Yesu. Besikelela ngantoni? Ngempiliso engcwele ukwazi kwangaphambili isityhilelo imibono amandla ilwimi ukucaciswa kwelwimi ubulumko ulwazi zonke iintsikelelo zasemazulwini novuyo olungathethekiyo sizele bubuqaqawuli yonke intliziyo izaliswe ngumoya sihamba kunye sihleli kunye kwiindawo zasemazulwini kungekho nanye ingcinga engcolileyo phakathi kwethu kungekho namnye umtshayi womdiza kungekho namnye onelokhwe ezifutshane kungekho namnye woku nokuya okanye wokuya kungekho nanye ingcinga engcolileyo kungekho mntu unayo nantoni nangakomnye wonke umntu ethetha ngothando nangokudiliseka wonke umntu emoya mnye kwindawo enye waze ngequbuliso kwaphuma ezulwini isandi esithenge somoya ovuthisa ngamandla kwasikelela ngeentsikelelo zonke zomoya ngoko umoya oyingcwele usenokuhla phezu komntu othile aze athi itsho inkosi ya kwindawo ethile wenze into ethile uyikhangele isenzeka ngolo hlobo yabona itsho inkosi yenza into ethile kwindawo ethile uyikhangele isenzeka ngolo hlobo kwasikelela sonke ngeentsikelelo zasemazulwini sikwiindawo zasemazulwini khangela njengokuba wasinyulayo ingaba sithe samnyulayo okanye nguye owasinyulayo nguye owasinyulayo nini ngobusuku esamamkela ngabo sanyulwa njengokuba wathi ngaphambi kokusuka kwehlabathi wasinyulela kuye
without blame before him in
ukuba sibe ngcwele kuye singabi nasiphako phambi kwakhe ngamahlelo ngoku sithanda wasinyula nini uThixo wakunyula nini uThixo yena unomoya oyingcwele wakunyula nini yena ngaphambi kokusekwa kwehlabathi
by his foreknowledge he foresaw you and know that you love him, and before there was a foundation of the world, he chose
wakunyula
and sent Jesus.
Wathumela uYesu Kristu kuze abe sisicamakushelo sezono zethu akubizele uxolelaniso naye ngothando. Oh, ndinqwenela ukuba sibe besinemizuzu embalwa yexesha. Mandithi ngaphambi kokuba sibheke phambili. Buyele emva uGenesis sahlo sokuqala ivesi yamashumi 6:6 ndiza kuyithabatha ngolwesithathu ngethuba uThixo enza umntu ngaphambi kokuba be wamenza umntu wayezibiza ngokuba ngu-el i-el el ela elohim elo gama lithetha kwisihebhere okho kuye ngokwakhe konke kungaye akukho nto yabakho ngaphambi kwakhe wayekuko konke okwakhe kwakho ngokho ngokwakhe u-el ela elohim othetha owanele konke onegunya lonke onamandla onke okho kuye ngokwakhe oh kodwa kwiGenesis sahluko sesibini ekwenzeni kwakhe umntu wathi ndinguye YAHUVUH yawe jehova yayithetha ntoni loo nto ndingulowo ukho ngokwakhe odale into ephuma kum ukuze ibe ngunyana ongowam okanye eyomzuzwana okanye engosafundayo omncinane ongowam uzuko ngoba wanika umntu uYehova uthetha ukuba wanika umntu ukuba abe uThixo osafundayo ngokuba yena unguyise uThixo waze wenza umntu ukuba abe uThixo osafundayo ngoko akasenguye okho ngokwakhe kwakhona ukho kunye nosapho lwakhe Ela, ela, Elohim. Goku, Goku yena uYehova.
Jehovah meaning.
UJehova othetha lo ukho kunye nosapho lwakhe.
Now God made man to be.
Goku uThixo wenza umuntu ukuba ongamele wonke umhlaba waba nobunganga. Waza umhlaba waphansi kolawulo lomntu. Ngaba sisibhalo eso. Ngoko kuba ngumhlaba olawulwa nguye lowo waba nguThixo phezu komhlaba. Wayenokuthetha kube njalo. Wayenokuthetha oku kuze kube njalo. Nanko ke yena. UThixo uYehova. Lo wathi ngaphambili wakho kuye ngokwakhe. Kodwa ngoku ukho kunye nosapho lwakhe kwaye abantwana bakhe bakunye naye. Nantso ke. Ngoku ufunda loo nto sizawungena kuyo ngokuhlongo lwesithathu safumana ixesha elithe chatha. Sinamalunga neshumi elinesihlanu lemizuzu kwaye siza bendicinga ukuba siya kufika kwindawo ethile apha kodwa singeke. Apho siya kuthi sitywine ngomoya oyingcwele wedinga. Kulungile. Ngoku sabizwa nini ukuba sibe ngabakhonzi bakaThixo? Wabizwa nini uOman Neville ukuba abe ngumkhonzi kaThixo? Oh, bethu, niyandigabanga oku. Ndizawunixelela, masifumane isibhalo. Ndifuna ukuba nifumane uPetros wokuqala, isahluko sokuqala, ivesi yamashumi amabini. Wena, Pet, fumana isityhilelo sesahluko sesibini nesithathu, ivesi yesibhozo. Ndiza kufumana isityhilelo sesahluko sesibini nesithathu mna.
Now we want to listen here. You want to know when God called
you. Ngoku sifuna ukuphulaphula apha. Nifuna ukwazi uba uThixo akubiza nini na ukuba ube ngumKristu.
Oh, ngiyayithanda le nto.
Ngoku kukuthi umntu akasayi kuphila ngasonka sodwa. Kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaThixo. Kulungile. Njalo Neville, umfumene uPetros wokuqala. UPetros wokuqala ivesi yamashumi amabini. Ngoko funda kwesokuqala ivesi yeshumi nethoba. Nesokuqala ivesi yamashumi amabini.
Listen to this.
Pula pula koku ewe kwakungegazi elinqabuleyo likaKristu njengelemvana engena siphako engena bala owaziwayo ngenxa engaphambili okunene ngaphambi kokusekwa kwehlabathi kodwa wabonakalaliswa ekugqibeleni kwamaxesha la ngenxa yenu. Wanyulwa kwangaphambili nini yena? Ngaphambi kokusekwa kwehlabathi. Mzalwana Pat, ndifundele isityhilelo sesahluko sesixhenxe ivesi yesibhozo. Irhamncwa elayelikho alikho liza kunyuka liphume enzonzobileni limke liye entshabalalweni. Bayakumangaliswa abo bemiyo phezu komhlaba abamagama angabhaliweyo encwadini yobomi kuseloko kwabasekusekweni kwehlabathi belibona nje irhamncwa elayelikho elingekhoyo likho noko. Ubani oyokulahlekiswa?
Who's going to be the receiver?
Ubani okulahlekiswa ngulo mntu ngowenkolo njengokuba wayenjalo uSawule? Owayenokucinga elumke kangako wade waba nokulahlekisa nabatheni ukuba bekunokwenzeka. Kulungile. Isityhilelo sesahluko sesibini nesithathu ivesi yesibhozo mandinifundele sona.
And all that dwell upon the earth shall
bayakulinqula bonke abo bonke abo bemiyo phezu komhlaba abamagama angabhalwanga encwadini yobomi yayo imvana exheliweyo ukususela ekusekweni kwehlabathi. Abekwa nini amagama ethu encwadini yobomi yemvana? Ekuxhelweni kwemvana ngaphambi kokusekwa kwehlabathi. Ngethuba uThixo wayenguYehova uEl Ela Elohim lo wayekho ngokwakhe kanye njengedayimani enkulu ebalulekileyo. Waye wengena kuba iyo nayiphina enye into kodwa ngaphakathi kule dayimani izibonakaliso zakhe zazingumsindisi. Kwezi zibonakaliso ngaphakathi kuye wayengumphilisi. Kwakungekho nto anokuyisindisa nanto anokuyiphilisa kodwa izibonakaliso zakhe zakuvelisa oko. Ukuze ngoko ngaphambi kokusekwa kwehlabathi ngethuba wayesazi ukuba ukubonakalisa ukukhulu apha kuye ukuba wayeya kuba ngumsindisi nokuba wayeya kuza enziwe inyama ahlale phakathi kwethu. Waye wayesazi ukuba ngemivumbo yakhe sasiya kuphiliswa. Wayixhela imvana encwadini yakhe ngaphambi kokusekwa kwehlabathi. Wabhala igama lakho kuloo ncwadi ngaphambi kokusekwa kwehlabathi.
Amen.
Oh.
Listen to this.
Pula pula oku. Unyulo lokwa ngaphambili. Lukhangele kulwazi lokwa ngaphambili. Ngithetha unyulo. Unyulo lukhangele emva kulwazi lokwa ngaphambili. Ukuze unyulo lokwa ngaphambili lukhangele kwindawo esibheka kuyo.
Don't forget
that. Ungayilibali loo nto.
Election.
Olo nyulo likhangele emva apha nalu ndandilukhula ndazalwa esoneni ndakhawulelwa ebugwenxeni ndeza ehlabathini ndixoka ndizalelwe phakathi kwaboni uba onomana lolonke usapho lwakuthi ngaboni ndandilukhula kodwa kwathi ngequbuliso ndaba lukhozo lwengqolowa yenze kanjani loo nto oko yintoni leyo unyulo uThixo ngaphambi kokusekwa kwehlabathi wanyula oko ukuze olokhula lube lukhozo lwengqolowa ngoku ndiyazi uba ndilukhozo lwengqolowa ngokuba ndisindisiwe ndiyenza njani loo nto ndikhangela emva ndibone ukuba wayimisela kwangaphambili ixesha elide ladlulayo kulwazi lwa ngaphambili wabona ukuba ndiya kumthanda ngoku wandenzela isitamakushelo ngonyana ongowakhe ukuze ngaye ndisuke kube ndilukhula ndiye kubeni lukhozo lwengqolowa ngoku ndiphi ngoku ndisindisiwe ndihamba kubabalo lukathixo lukhangele enini unyulo wangaphambili kwindawo oya kuyo uya kundisaphi yena kuphi apho ndiya khona oko kumfumana nantso ke ngoku masifunde nje sibheke phambilana ukuze ke sivale kwamsinya kakhulu njengokuba wathi ngaphambi kokusekwa kwehlabathi wasinyulela kuye ukuba sibe ngcwele singabi nasiphako phambi kwakhe othe ngokusithanda wasimisela ngenxa engaphambili ukuba senziwe onyana wasinyulela ukuba senziwe onyana kuye ngokwakhe ngaye uYesu Kristu ngokwenkolelo yokuthanda kwakhe wenza ntoni yena yena ukwazi kwakhe kwangaphambili wasibona kwangaphambili esazi ukuba yena wayengumsindisi okho kuye ngokwakhe kwakungekho zingelosi kungekho nto inguthixo yedwa uela Elohim okho kuye ngokwakhe emnye kungekho nto inguye yedwa kodwa kuye kwakukho umsindisi.
Well, what's he going to say? Uza kusindisa ntoni
akukho nto ilahlekileyo nesazi oko ngoko wayesazi ukuba esibonakaliso sikhulu singuye siyakuvelisa into phaa phesheya ayakuyisindisa ngoko yathi yakwenza njalo ngokwazi kwakhe kwangaphambili wakhangela phantsi waze wabona wonke umntu onokuyamkela kwaye kwathi ngokwenza njalo wathi ukusindisa okuya inye indlela endinokuyenza ngayo kukuba ndihle ngokwam ndenziwe inyama ndithabathele isono somntu phezu kwam ndimfele ukuze ndibe ngulowo unqulwayo ngokuba yena unguthixo into yokunqulwa ngoko wehla wathabathela kuye wathi xa esenza oko wakwenzela ukuze abe nokusindisa wena ufuna ukusindiswa niyayibona le nto ndiyithethayo ngokwazi kwangaphambili uThixo ongenasiphelo owayesazi zonke izinto wabona imvana waze wayixhela imvana ngaphambi kokusekwa kwehlabathi waze wabhala igama lakho incwadini yobomi yemvana waze wabona ubuqhinga bukasatana into ayakuyenza ngoko wabeka igama lakho apho waye wathi umchasi Kristu uya kuba ngokwenkolo ngokulunge kangako abe ngumfo olunge kunene indoda elunge kunene indoda yenkolo yabo ukuze abe nokulahlekisa nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka kodwa into engenakwenzeka ngokumagama abo amyemiselwe ngaphambi kokusekwa kwehlabathi ngonyulo wabanyula yaye ngolwazi lwenxa engaphambili bayazi ukuba bayaphi na ngoku ngubani onokuyithandabuza loo nto yinto eyathethwa ngupawulos leyo sisibhalo sikapawulos umbhalo kapawulos nanto into wayifundisa ibandla lakhe ibandla ngokwendawo yalo ngaphambi kokusekwa kwehlabathi ngethuba uThixo ekulunyweni kwakhe wayevelisa evelisa wena esazi ukuba uya kwenza ntoni na
He positionally placed you into his own body.
Wakubeka ngendawo yakho emzimbeni ongowakhe. Ukuba ube inkosikazi, ukuba ube ngumlimi, ukuba ube ngumshumayeli, ube ngumprofeti, ube koko okanye okuya. Wakubeka ngendawo yakho. Ngoko xa siphuma kwilizwe lekonoforo laseyiputa ngokungcwaliswa kwaye lubhaptizo kwilizwe ledinga kuba idinga likathixo ngumoya oyingcwele amaefeso ahlukosesiniveseamashumathathu athi musahani ukumenza buhlungu umoya oyingcwele kathixo enathi ngaye natywinelwa naqiniselwa imini yentlawulelo uthixo elinyule kwangaphambili ibandla wathi kwaye bonke abantu kuyawakho izigidi eziphindwe ngezigidi eziyakuhamba ngokwenkolo kangako zilahlekiswe abangasayi kulahlekiswa ngabo kuphela abathe beza kwilizwe ledinga abathi ngaphambi kokusekwa kwehlabathi banamagama abhalwe encwadini yobomi yemvana baye bafike kwilizwe ledinga balixhamla abantu abaninzi bayoyika ukuba kuya kusuka benze ngendlela ephoxakeleyo abantu abaninzi boyika umoya ongcwele ukuba uyakubenza benze izinto oya kuba nentloni ngabantu abantu abaninzi boyika ukuba bayakulila size isithandwa sakho sikubone ulila okanye umama okanye ummelwane wakho okanye umqeshi wakho akubone mandikuxele ngendoda ethile ngexesha elithile phambi kokuba ndivale kwakukho indoda eyayibizwa ngokuba ngudavide wathi isakuba ityeka kathixo isezantsi kumhlobo wamafilisti yaze yawezwa yabuya yatsalwa ngetyeya inkabi endala yayitsala wathi udavide akubona ityeya isiza wayenxibe ingutyana yokulala waphuma wayaphaya phandle apho wakhabalaza imilenzi yakhe emoyeni waxhuma ijikeleza ikhala exhuma exhentsa exhuma exhentsa kwaye yena ukumkani wakwaisrayeli inkosikazi yakhe ke yakhangela ngefestile yambona esenza ngendlela engaqhelekanga olo hlobo yamdela ngoba inokuba yathi isihiba ikhangele phaya phandle indlela aqhuba ngayo edlula imilenzi yakhe phezulu emoyeni exhuma ijikeleza isenza olo hlobo ngoba inokuba uphambene wathi ngoba busuku wamngena yathi ngamazwi ololu hlobo ngoba undenza intloni kuba wena ukumkani mzibeni wam phaya phandle wenze ngoluya hlobo uqhube kanjeya udavide wathi ngomso ndiyakwenza ngcono kunoko eyomhlekazi wathi awazi ukuba bendixhentsa phambi kwenkosi wayewelele ngaphaya wayekwilizwe ledinga wayelahlekiwe zizimbo zokuziphatha nodaka lwehlabathi wavuya kakhulu ukwazi ukuba ityeya yayisiza kwisiseko sakhe kwaye ndiyakuxelela abantu baninzi boyika ukwamkela umoya oyingcwele boyika ukuba bayakuthetha ngelwimi boyika ukuba umntu othile uyakuthi ngoku ngomnye wabakho belwimi boyika ukuba bayakuya enkonzweni babhaptizwe egameni likayesu kristu ngokuba banentloni nguo omnye umntu wathi kuyafuneka ndiwabize abuye amakhaseti am ngokuba ndishumayele ngokubhaptiza egameni likayesu kristu andiwabizi ndenza amaninzi kunawo injalo loo nto injalo ndenza ngaphezulu yibhayibhile leyo ukuba kayithandi into esiyenze izolo uze ukhangele nje siya kuyenza ngomso nantso into esimeloku kuyenza yabona siqhubele phambili nje akukho kuphela kuloo nto ngokuba yeyenkosi inguthixo yazi into yenziwa nguthixo uthixo wakhangela phantsi esezulwini wathi davide uyindoda ayingantliziyo eyam udavide wayengenantloni wayengumkhonzi wenkosi wayeyithanda inkosi kwaye wavuya kangako wavuya ngokungaphezulu wathi akabi nakucinga ngokubaluleka kwakhe kobuntu uyabona njengoba endithile umthumelo yam kusasa nje soyika kakhulu ukuba sifuna usawule othile ukuba asifundise sifuna usawule othile ovela kwiziko lemfundo ukuba asixelele ukuba singalwenza njani na ukholo lwethu nokuba singalwenza njani na apho ke kukwelinye icala leyordane kweli cala ngumoya oyingcwele okhokelayo kweli cala ungaphandle kwelo daka kweli cala ukhathali nokuba bacinga ntoni na kweli cala ufile kwaye ubomi bakho buzuseka ukristu ngo batywina ngomoya oyingcwele awukhathali uphila ekanani unako ukumelana nengqolowa eyiyo usisidalwa esitsha kukristu yesu uyangqo kwilizwe ledinga
I remember standing yonder, Brother Collins.
Yakumbula ndimi phanga pheshana umzana uCollins. mashumi amathathu eminyaka eyadlulayo ngethuba lenkonzo yayingekakhiwa yayiyinkonzo yentente encinane ndihleli apha ekoneni inkonzo yam yokuqala ndandishumayela kwale evangeli inye into enye ubutyebi obungaphandekiyo bukakristu ubhaptizo lwamanzi egameni likayesu kristu nokholelwa lonke ilizwi ukuba liyinyaniso ubhaptizo lomoya oyingcwele impiliso oyingcwele amagunya akathixo kanye njengokuba ndiyishumayela ngoku andizange ndiphuma ecaleni nangeinto enye kuyona iphina kulo uthixo utyhile ukuthe chatha kwalo kum ngoko njengokuba elityhila ndihlala ndilizisa akaze asuse nto koko sekukho uhlala njalo esongeza kulo ndema pha ezantsi lamalunga namakhulu amahlanu abantu ayeme elunxwemeni ecula unxweme olunesitshingitshane lweyordani ndimi ndiphosa iliso elinqwenayo kwilizwe lolonwabo elihle lasekanana apho izinto ezizezam zikhoyo ndiyakufika nini kolo nxweme lobomi ndonwabe ngonaphakade ndiyakufika nini ndibe kokukabawo ndiphumle ngonaphakade bathi bakuqala ukucula elo culo ndandithabatha inkwenkwe ndiyingenisa emlanjeni ndiza kuyibhaptiza apho egameni lenkosi uyesu ndathi bawowasezulwini njengokuba ndizisa le nkwenkwe kuwe ngokuvuma kwayo ndiyinkwenkwe nje okwam ndinayo imifanekiso yaloo nto ekhaya ndathi xa ndiyibhaptiza ngamanzi inkosi ngokuvuma kwayo egameni likayesu kristu unyana kathixo wena izalise ngomoya oyingcwele kwaze kwathi malunga nelo lixa into ethile yajikeleza nantso isiza ijikeleza isihla inkwenkwezi yokusa ekhanyayo yema apho nako kumi apho kwakukhanya ukubona kanye phaa emfanekisweni nako kumi apho wajikeleza ihlabathi wayokutsho phezulu ekhanada najikelele bathi inqaba yokukhanya kuvele phezu komlungiselelo walapha ekhaya ngumbhaptizi ngethuba ebhaptiza kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ngethuba ugqirhalamsa weza kum engazi kwanto ngaloo nto wanzisela umfanekiso awathi umzalwana wawufumana apho ukuye ngoku unawo loo mfanekiso uyiphethe loo bhayibhile ilapho usencwadini yakho lungile kwakukho umfanekiso wawunomqondiso wakudala umdala wamahebhere kathixo kanye njengoba ukho ngemihla kayobhi ngaphambi kokuba ibhayibhile ibe yabhalwa uthixo ngezibonakaliso zakhe ezithathu hayi uthixo wabathathu uthixo omnye kwizibonakaliso ezithathu uyise nyana nomoya oyingcwele izikhundla ezithathu uthixo asebenzayo kuzo hayi othixo wabathathu izibonakaliso ezithathu kwayayiyo leyo xala ndoda inkulu ugqirha lamsa inguqulelo yebhayibhile kalamsa xa wathetha oko ngaloo ntsasa xa ndamxela oko ndathi yintoni lo mqondiso wathi ngumqondiso wakudala kathixo kumahebhere uthixo omnye ekwizibonakaliso ezithathu ndathi ezinjengoyisenyana nomoya oyingcwele wema wayibeka phantsi komtyi yakhe ekofu wandijonga jean ndiyakholwa ukuba wawukho liyo wathi uyakholwa kuloo nto ndathi ngentliziyo yam yonke wathi phezolo ndime enkonzweni yakho mzwana ubranham ndilubonile lo calo lwentliziyo andizange ndilubone ngaphambili emelika nakwilizelwa kuthi wathi aba bantu basemelika bayazi nebhayibhile yabo inye into abayaziyo ngamahlelo abo abazazi nalapho bemi khona wathi akukho nto obayaziyo wathi kodwa xa bendiyiphaya phezolo wathi ndathi ngoku mzana ujean ndikuthetha oku ngentlonipho nothando nokunjalo wathi ndithe inokuba ngumprofeti lowa kodwa ndithe ndakubona ukuba ukholo la isenyana nomoya oyingcwele kuba yenke ngothixo bathathu yayisizibonakaliso ngoko ndazi ukuba unguye umprofeti kathixo kungenjalo kingenakutyhilwa kuwe ngolo hlobo wathi ngumqondiso ogqibeleleyo lowo wathi andizange wathi awungowobunye ndathi hayi mhlekazi andingowobunye ndikholelwa uthixo ukuba unguthixo namandla onke nezibonakaliso uba zizikhundla nje ezithathu uthixo awahlala kuzo wathi isikelelwe intliziyo yakho wathi ngenye imini uyakuchitha igazi lakho emhlabeni ngenxa yoko kodwa wathi abaprofeti bahlala beyifele injongo yabo ndaze ndathi ngoko makube njalo ukuba oko kukholisa inkosi yam inguqulelo yebhayibhile kalamsa o inyaniso kangako nangaphi amathuba ndisitsho kweli bandla njengokuba usamuel watshoyo phambi koba bakhethe usawule ngaphambi koba uphume uyokujoyina ihlelo elithile ngoku uze uzibophelele kwinto ethile yonqulo utheni ungavumela umoya oyingcwele akukhokele nje utheni ungathabathi uthixo ukuba abe ngumkhokeli wakho nje aze akusikelele ulibale ngehlelo lakho ngoku anditsho ukuba musa ukuba ngowalo naliphina ihlelo lenkonzo ungangowalo naliphina oluthandayo kukuwe kodwa ndiyakuxelela njengomntu ngamnye umelwe kukuvumela umoya oyingcwele akukhokele funda ibhayibhile ukuze into ethi ibhayibhile yenze wenze yona uthi kwakusikelele kwaye ngoku ndilinde ithuba elide andazi noba bakhona napha babefuna ukuza kumca ukuthandazelwa ukuze bathandazelwe ukuba bakho bangaphambisa izandla zabo mnye nje babini bathathu kulungile nyuka nonke nize apha nime apha ukuba nithanda njalo ngelithuba kwaye siza kuthandaza ngokuze si andifuni uba nihambe kwangoku ndifuna ukwenza enye into ethile ngokusesikweni apha phambi koba sivale angapha okuthanda ukufundwa kwencwadi yamagalati or ndithetha yamaefese ngoku ngolwesithathu ngokuhlwa sizawungena kwicina ukuze ngokulandelayo kwicawa ezayo kusasa sizawungena ekubekweni ngokwendawo kwebandla sizawungena ngokuqinisekileyo kuloo nto kulwesithathu uzayo ngokuhlwa kuni bantu balapha ejeff ukubekwa ngokwendawo kwebandla kwindawo eyeyalo umntu ngamnye ngendlela esibizwe ngayo ngokwenziwa onyana uthixo usenze abantwana ukuze sibe ngonyana singonyana ngokuzalwa senziwe onyana sabekwa ngokweendawo zethu ngomoya oyingcwele khangela bonke ngabanye babe ngamahebhere ukuwela kwabo umlambo kodwa uYoshua wabahlula ilizwe wabanika umntu ngamnye umhlaba wakhe ngokutsho kanina ekuzalweni apho umoya oyingcwele wamxelelayo khangela uyakobe ekufeni kwakhe umprofeti eyimfama
pulled his feet up into the bed, said, come forth, you sons of Jacob.
And I'll tell you what you'll be in the last day. Oh, ndiyazi ukuba ndingakhangeleka ngokungaqhelekanga. Abantu bangakhangeleka ngokungaqhelekanga. Kodwa ukuba nje benisazi isiqiniseko ukuvutha okusenhliziyweni.
Come forth and I'll tell
you. Izani ndizakunixelela kuba niyakubaphina ngemihla yokugqibela.
And I can take that same scripture.
Ndingathatha kwaye eso sibhalo sinye. Thabathe imaphu yokubahleli phina amaJuda namhlanje. Ndibonakalisele ukuba bakuloo ndawo kanye uyakobi wathi bayokuba kuyo ngemihla yokugqibela. Kwaye abazange apho abazange babe lapho kuloo ndawo. Bathi babuyela ukusukela ngoMeyi umhla wesixhenxe ngo-1946 ngoba busuku ingelosi yavelayo kumphaya phezulu yathetha ngolu lungiselelo ndinganibonisa loo nto ngethiwa bebuyela ngaphakathi kumhlaba omtsha baya kuthatha kanye ezo ndawo uyakobo wathi bayakuhlala kuzo kwaye bahleli apho namhlanje bethu sisondele ngemini enye ekhaya kuphelele apho nina abantu bathandekayo niyakhula kungenjalo ngeni ngemanga apho nisenzela nje ukuma ndingumzalwana wenu ndinomyalelo ovela kuthixo ukuze ndithandazele abakhulayo kungengokwam ngokungathi ndinegunya lokuphilisa andinalo kodwa ndinegunya lomthandazo njengoba benditshilo kusasa nje udavide kwakungekho nto anayo ngaphandle kwesilinge sokudubula isincinane kodwa wathi yayazi into esinokuyenza ngamandla kathixo xa ekuso yabona ndinomthandazo omncinane kuphela endinokuwunika wona ngezandla zam ndizibeke phezu kwenu kodwa ndiyazi ngokuba yinto na ukukholwa kuthixo ekunokuyenza lubenzele abanye luya kunenzela nani ukholwe nje yiloo nto ngoku njengoba unyuka usiza njekancinane kule ndawo ngoku mhlawumbi ukuze sikwenze oku ngokuchanekileyo kakhulu andinako ukucela umzalwana ukuba eze apha abathambise ngeoli ungayenza loo nto umzalwana uneville ndiyakucela ibandla libe nokuthoba emthandazweni
I remember last week when I was so
ngokukhumbula kwiveke pheleleyo ngethuba bendigula kakhulu ndinala kastroyile ndandinokukhupha nantonini ukuba umntu wayenokufika andibeke izandla uba kwakho umntu okufutshane wayenokuthi uthixo abe umsikelele wamnceda ndandinokubuyiviyela loo nto inokuba niziva ngolo hlobo nonke njengokuba ndandiziva ngoko nifuna ngoku ukuba kube njalo njengokuba bendifuna kubekho umntu owenza ngolo hlobo kum ngoko uthixo makale ukuba ndibe nokuphepha umsebenzi andihlale njalo nokuba ndidiniwe apho ndiphele khona apho ndingenako nokuphakamisa nonyawo lwam kwelinye mandihambe ngokuba ndiyawuphinda ndihlangane nani nonke kwakhona ngaphesheya kwela lizwe elingaphaya ukuze ninabafazi badala namadoda amadala alupheleyo inwele zingwevu zisiwa sivuthuluka ngokwentyatyambo irose yakuvulwa intyatyambana yayo ichitha amagqabi ayo isiwa niba ngamasunzu nje akunjalo injalo loo nto nje inye kuphela ke into enifuna ukuhlanganela yona kukukhanya ngenxa yozuko lukaThixo ukuze lwakufika utshaba lumxwile luphume lubaleka ndizandiphethe isilinge sokudubula sikaThixo nokukholo nesiphiwa wathi uThixo wandinika sona nantsi into endayithethayo ukuze ndibe nokuqonda ndathi ukuba upetros angangena nje okanye omnye wabo ubusawuyithetha loo nto umele ukuba undithandazele mna
Just come in like this and say
Ngena nje ngoluhlobo uthi njengakulomfazi uthi ungudade usibani bani bani igama lakho uthathu Howard uthi ungudathu Howard ulikholwa uthathu Howard niyakholwa ulikholwa ngoko uyabona unawo amalungelo kuzo zonke insikelelo zenhlangulo kuloo ndingathi dade Howard yonke into iyakulunga ngiphume ndihambe Oh indlela ndathi ndikakhala ndikhwaza ngathi inkosi imele ukuba yenzekile nje imele nje ukuba yenzeke kaze ndathi kulunge abantu bacinga kwaloo nto inye xa ndiza kubathandazela ngoko yiloo nto ebalulekileyo uyabona ukuba ndithetha ukuthini na kwaye ndiye ndema amathuba amaninzi ndabathatha abantu ndathi ow dade othandekayo ungakholwa yile nto ow ungakholwa yile nto othixo benze uba bakholwe benze uba bayikholwe uba bayikholelwe onceda ungayamkela ngoku asiyo leyo ndidlule kuloo nto ndidlule kudala kuloo nto ndithetha nje oku dade Howard uyakholwa ewe ndiyakholwa lungile dade Howard uba uyakholwa uyindlalifa kuyo yonke into ekuthixo anayo ndibambe nje isandla sakhe ndabona ndiyakholwa iloo nto ndihlangana nodade Howard ngokubeka isandla sam phezu kwakhe uyesu akazange athi bathandazeleni wathi bakubeka nje izandla zabo phezu kwabo yiyo leyo azeke aphiliswe angathi konke kuyalunga dade Howard ngoko ungagodi kawuphile thixo akusikelele ungudade dade Hampton ulikholwa ulilo uyindlalifa kuyo yonke into anayo uthixo abe nawe dade Hampton ungagodi kawuphile uyesu kristu ukuphilisile
Your sister, you're the woman you prayed for at the
hospital. Yes.
You are believing in Sister
Saul. Heir to all
that
we've
asked. Sister Saul, may you receive what you've asked for. You will. God will grant it to you.
Amen.
Praise
the Lord.
Hallelujah. May the Lord God give you, Jesus, exactly what you asked.
And in Jesus.
I know you.
Praise our God.
And you are a believer, sister. I know you. This is your husband, man. He's the one I prayed for on the phone that day. I always remember that.
Amen.
Could go to the meeting and tell us to come to the meeting and the Lord would heal and send me to the meeting.
Amen.
The prophecy you stand for someone else. What a Christian thing it is, sister. See, he was in prophecy also. He stood for all of us. Your believer have a right to everything that God promised.
Yes.
I'm his servant. Amen. And by the name of Jesus Christ, I give you what you ask.
Amen. Praise the Lord.
My brother Bill, God bless you. Been also good to you. You're a believer, I know you are. I believe that God will give you everything you ask for you are a believer. That's his service to you, my brother. In the name of Jesus Christ, I give you the desire of your heart. In you,
Lord.
Go and receive it.
Amen.
God bless you.
Praise the Lord.
Sister Bruce, I know you. The little nurse at my back knew you. She used to be down there in the Motel J. J, Queen J or something like that. You just stand for others. Watch your desire to live from Father. For yourself tonight. Then the enemy has jerked you beyond the doctor's reach. But I'm coming after you. With a slingshot. And in the name of Jesus Christ, I direct the slingshot, the arrow,
Thank you, Lord.
Bring you back to God. Give that to me through Jesus Christ's name. Amen.
Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus.
Do you believe her? You're hurting you in your side, low and on your left side. Do you believe that God will give it to you, sir?
Yes.
And it's His servant. Lord, this hand perhaps has done a many hard day's work.
Yes.
Come here for a purpose, something to do. Give it the desire of his heart, Father, as I pray in Jesus' name that you will. Amen.
Amen.
No doubt. That hurting will stop you. I'm hurting down there and you'll be all right. God bless you.
Amen.
My
hand,
my throat.
You are a believer.
I am.
You're a believer. And you're heir to all these blessings.
I know. And I believe in your prayers, Brother Branham. I believe that God will heal me. I believe that He answers your prayers.
Thank you. Father, I bring this, my sister, into the line of
God. Thank you, Jesus.
Into the center of the power. And I bring her back to you from the enemy's clutch in the name of Jesus Christ.
Thank you, Jesus. Amen.
Thank you, Jesus. That's just the way it will be. One operation. Oh Lord, as this young woman stands here yet in the bloom of youth, I pray for her. And a lung that would have to be taken out and should stoop the rest of her life. You are our Father.
Amen.
And I aim the fire of prayer right at her. Lord, right straight to that moment.
Jesus.
I send this prayer in the name of Jesus Christ. May she write that number.
Amen.
In the name of Jesus
Christ. Hallelujah.
Amen.
I believe it. Thank you, Jesus.
Your sister. Back of your head drawing. You are a believer and an heir to all God's blessings. Sister Dirt.
Thank you, Jesus.
Lord, I bring her to you with this little sling that you give me. As you give David a sling to watch his father's sheep. And if an enemy coming after the sheep, he was afraid. Grab up that little sling and let out your lions and bears. He brought the sheep back. This is a prayer of faith. You told me if I get the people to believe and be sincere. I bring Sister Dirt back tonight. I snatch her from the hands of the enemy. She's your sheep. I'll bring her back to the Father's
Jesus.
In the name of Jesus Christ. Amen. Sister Lone. I have blood pressure. And you're a believer, are you, Sister? I heir to all the blessings. Then, Father God, I aim this prayer tonight as from the sling of God for Sister Loon's high blood pressure. May the next time the physician takes the blood pressure, may he look at her and say, it's normal now. She'll know what it is. In the name of Jesus Christ, I give it to her.
Amen. Amen.
Yes. I wish I had my danger now that I could offer prayer for you. I will for yours. I understand that.
Amen.
Heavenly Father, the man that sired this boy, that is here on earth tonight because of him, and his own son desires that his father will be brought back.
Hey.
We outgunner in the world of sin, alcoholic. Oh Lord, I send this prayer with faith and strength and with all that I can throw it.
Yeah.
This little pebble
Amen.
In the name of the Lord Jesus, I sling it at that devil that's got that hand caught on her.
Amen.
He comes safely to the fold in Jesus' name.
Amen. Thank you, Jesus. Blessed be his name. Yes,
God. You have a desire to receive. You want to come into the land where all the promises are.
Yes, Jesus.
Now, Lord, this boy is just across the river, camped on the other side, and jarred is swelling. And there's no way for him to cross except you make a way like you did for Joshua.
Amen.
For Israel. And Father, I am asking you as your servant, let our precious brother, oh God, let him enter into this promised land, this promise. That on the other side is, I was carried the other night. May I have the privilege of grabbing him and throwing my arms down that other land, saying, my precious brother, grant it, Lord. May he receive the promise of God, the Holy Ghost. Amen.
Thank you, Jesus.
Oh Lord, to this my gracious brother.
Thank you, Jesus.
This hand has been kind to me and has good things for me that untold of. He believes and has faith. And now an enemy tries to grab this, my friend. Sugar. And he thinks that he can grab this boy. But I come after him.
Yes, Lord.
I'm coming to bring back your own, Lord.
Yeah.
I'm slinging this rock with a zero faith. In the name of Jesus Christ, I strike that sugar down to your
feet.
Bring back your own sheep to the fold, Father. In the name of Jesus.
Amen. Amen. Bless him, Lord.
Oh Lord, our sister knows that this overweight is, so the doctor says, is the thing that kills. Each pound overweight takes a year off.
Due to
the insurance company. And she wants to live to the honor and praise of God.
Amen.
And there's no doctor can do this, Father God. It's just in your hand. And Sister Bell has been very faithful. And she's been kind and considered and
tried. Oh, amen. Bless her.
She's went through many deep trials. I come for her tonight, Lord. I've come to meet that enemy, younger. I aim with all the accuracy that I can aim with. In the name of Jesus Christ, I hurl that stone of faith at this enemy that's got her. May it scatter him and run him away from her. And she'll be able to be restored back to the shady green pastures.
Yes,
and
amen.
And the still waters. Through Jesus Christ. Amen. She'll be, Sister Bell, and she's going out. Sister Spencer.
Brother Ben, I love the Lord Bell every day I live, and I've been coming here 20 years to this place, and I've been healing just nearly everything that ever got the matter with me. You remember all the things I've been
done.
And he's blessed me so much. And I love him better every day of my life. I know I'm with, right with the Lord. If this ain't the Holy Ghost I've got, I'm still on the altar for everything he's got for me. And I'm going to die on the altar. That's what I'm going to do. And I'm dying on the altar for Jesus.
Amen.
And I'll tell you what I want you to do. You don't know, it took his whole family in with him, and I want my whole family. You know, I want my loved ones saved.
Your children.
And my children.
Yes,
and
sir.
Well, you know all that. You prayed for me.
We are all acquainted with Sister Spencer. And know that how her and Brother Jeff ran through the rough weather's come down through the church here. When I cross over the other side, it won't be toddling along like this. It'll be young and whole. But just if I just only say, you know, and then you all know how, just across the little shadow. You go back to that lovely young girl again, go just to the young boy. God promised you. Now look, I want to give you just a little teeny bit of teaching. Since you're the last one here, I want to give, because I know this, your little boy, Charlie, he wants to be prayed for. I want to say this one thing. Did you ever read in the scripture where the Bible said this? Paul told the Roman centurion, can you hear me all right? Told the Roman, when he pulled his sword to kill himself up at Philippi when he was in jail. And the earthquake shut the jail in. He said, believe on the Lord Jesus Christ, and thy house shall be saved. Did you ever hear that? Thy and thy house.
Yes.
Now look, if you have faith enough for salvation for yourself, can't you also have faith enough for your house?
Amen.
God and someone will do. And Lord, I pray for Sister Spencer and Brother Spencer tonight that every child, them and their children, will all be in that glorious, happy land there, where there will be no sickness or no old age, no sorrow or disappointment. And all this little life here will fade into a nightmare that's passed by. May they receive this, and may all of her children and her husband, all of her loved ones, and all that love her and all that she loves, may they be there with her. In Jesus' name.
Amen.
Thank you, Lord.
God bless you. I'm
82 position.
82 years old.
But you're getting broke down, Daddy. But I still do all the broken marching and arguing and keep out.
Just like the road is falling apart, sister.
Yes. I'm so tired all the time. They tell me. I have my stepmother that was 9 years old. How you feel when you get old a long time ago? She said, well, Mary, you'll be tired all the time. I'm tired.
Well, you're just ready to go to rest.
I'm just tired all the time. I need rest.
Yes, ma'am.
And I want to rest you.
Just keep your faith right in Him, Sister Spencer. You'll cross over.
I'm going to die. I'll be holy in
Jesus'
name. Amen.
Praise God.
Praise God.
I want everything He's got for me.
And just as sure as I stand here this way with you tonight, Sister Spencer, by His grace, I'll see you and Jess across the border. Young and happy. You all be running home, my brother and my brother.
Yes.
I'll see you.
Amen.
Father God, this girl will have a breakdown, and she's out of reach of
this.
There's only her will hinder. But I come for her tonight. I come to you, Father. I come asking you to direct the shop that I shall buy. May it be exactly zero of the crosshairs on the back. May this prayer in the name of Jesus Christ strike that nervousness and tear it to pieces. Bring back those sheep of God's pasture. Bless you. It just has to be.
Hallelujah.
God of heaven, grant that her six children, that she desires to be saved. She's heard that testimony of Brother Dalton, his lovely daughter. She desires her six children, Father. May she have them. May they be her in that land where they're safely protected and sheltered by the blood of Jesus Christ. Amen. May you have them, sister, my prayer. There's nothing hardly can help it. They give them a little stuff like something like an acetylene. It's a cortisone, they call it, and that kills you on them. It carries your blood. So, but look, see that the arthritis is like the lion that grabbed the sheep and run away. Oh, now, what will a little slingshot do? Ooh, my. There's a big roaring lion of a lamb. And he loves the lamb, so he's run off of the lamb. But David took this slingshot and went after
him.
See, now watch. He has five rocks. F-A-I-T-H. Himself. I-N. The sling was in his hand. J-N-S-U-S.
Wow.
He's a dead shot. Something has to happen. Let's go after that arthritis tonight. Father's prayer that God gives.
Amen. Jesus.
She wants to be that God's name?
No, she didn't say it.
You wanted to be that God's name? Thank you, sister. Not because of that's what it is, because if that was in the Bible for Father, Son, and Holy Ghost, I'd believe that. I'd stay right with it. I wouldn't want to be any different. I'm going to be responsible for that, you see. Now, God said just the way that said it. Not to be different, but to be honest. Now, Father, we come for her love.
Yes, Jesus.
It's got arthritis, and here she wants her to be baptized in the name of the Lord Jesus. For that is the entrance. That's the open gate. That's where Joshua opened up one path that crossed over into the promised land. There wasn't only two or three places opened up. There was just one.
Yes.
Peter, on the day of Pentecost, when the church was first inaugurated, opened up a path. Said, repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ.
Yes, amen.
Never did they vary from that same path. Each one crossed into the promised land. Some of them were trying to get across way down at another ford. And Paul said to them, unto what was you baptized? Where are you trying to cross at? And they said, down here where John was. He said, well, John only pointed to the time and the place. And then when they heard this, they were baptized at the right ford. And they went across and received the Holy Spirit from it. Grant to our sister and her loved one in the name of Jesus Christ.
Amen.
Brother Lyle?
Well, he didn't agree to fight to me.
Come on. Come on.
Remember up there when you
is it over now?
Yes, it is.
God bless you. You're on the road to the promised land. How many ever remembers of just before this ministry was confirmed to me and me being fishing with a man one day down to a river, a lake, and I catch some little fishes and the Holy Spirit came up on me. There was this man is a Jehovah Witness. Was. His brother's here somewhere, thanks Woods. He's in here somewhere, which is my neighbor. This is Lyle. And these people were Jehovah Witness. And they said one day when we was fishing down there after this boy got converted, I told him there was something in his life, Mark, what taking place and all about it, which he just now told me, and he's just now got it out of his life. That's right, whatever it was. It's exactly right. His father was the one that was a reader. Is that what he did? And he and his wife both was baptized. Jehovah's Witnesses in the name of Jesus Christ here in the pool. And this man was sitting by him, my brother. Banks, where are you? Is he inside?
Right back in the corner.
Back in the corner, yes. And we were fishing. And brother, my little boy had killed, I thought he killed a kitten a few days before. That little old mother cat had a bunch of little kittens and he picked it up and dropped it. And I thought, the Lord is going to raise a little life the day before. Is that right, Mom? Setting up in a cove. And I said, that's thus saith the Lord. And we fished all night. It caught nothing. The next morning, we were fishing back at a little cove for some bluegill, that small fish. And Brother Lyle had a big pole, and he let a little bluegill swallow it, the big hook he had, so when he pulled it out, the little string was all the way down the big hook in the little bluegill's belly. And when he pulled it out, he just had to pull the entrails and everything else out of the little bluegill's gill. And just pulled it all out because the big hook had got caught down in the fish's belly. And when he did, he threw it out on the water, and he just quivered 4 or 5 times, and that was it, because his entrails and gills was hanging out of his mouth. And he floated around there for about a half hour. Floated back up into the bushes, and I was sitting there fishing. And all of a sudden, the Holy Spirit comes. He said, "Speak to that fish." I said, "Little fishy, Jesus Christ gives you your life again." And that little fish laying dead on the water turned over on his side and went out into the water. Brother Lyle and Brother Wood were sitting present. Brother Lyle said, "Brother Brandon, that meant for me, because I said to the little..." I can tell what you said. He said, when he pulled the entrails out of him, he threw him out there, he said, "You shot your last one." It was like that. So God, he said, it meant me. And I said, "No, Brother Lyle, that wasn't it." Brother Banks back there said, "How many people in this world, how many thousands would love to be standing where we're standing right now to see the power of God come down and perform something like that?" In other words, like I believe we all felt like Peter did, "It's good to be here, let's build 3 tabernacles." That's right. Now, Brother Lyle, you're in line with the Holy Spirit now. You've left Egypt. The garlic pots and the filth of the world is left behind. Yeah. You're standing down to the Jordan bank now, just across Shiloh. May God take you over.
Yes.
Almighty God, here's your trophy. He sure was in an awful fix, Lord. But my heart went for him. Our prayers just struck the very killing blow yonder. And the very thing that held him has gone from him. It's been smashed. And now he's walking down to the Jordan. Take him to the promised land.
Yes.
Lord, and seal him among the people.
Yes.
And on that glorious day when we shall meet yonder, may I feel the embrace of his arms screaming, "My precious brother,
amen.
I know him." Bring Banks along with him, Lord, will you? Papa, Mama, and all of them. Sister, and all that great family.
Yes.
May we all meet yonder, Lord. May every one of them be filled with the Holy Ghost. I pray in Jesus' name. Amen. You will receive it, brother. God bless you, brother. Yes, brother. There's someone dying on a long distance call, and I'll turn the service to Brother Neville. Why don't you?
Great and wonderful day in the Lord. God has done some wonderful things for us today. My expectations are fully met. Let us stand together to our feet. Remember the service then Wednesday night. Be praying much, all dissatisfied, uncertain hearts, be much in contact with God. The time is at hand.
Yes.
Now is the time. Today is the day of salvation. God bless each and every one of you visitors and people from distances. Our prayer is that God shall give you journeying mercy back to your places of abode. Nice to have had you with us. And pray for us as you go that the Lord will bless in this place too. Our Heavenly Father, as your servant has come tonight to do the office work of thy servant and prophet, standing in between the gap, making up the hedge, coming to us with the burning passion of thy servant as baptized with the Holy Ghost and given the office of prophet to speak to this generation.
Yes.
Help us today and tonight to receive the message that comes to us, Lord, the exhortation to be prepared. Bless each and every one that goes from the doors of this building tonight. May the sickness that's upon us that we know nothing about, may your blessed grace and power preserve and protect and heal us and keep us until that time when you're ready to transfer us to the other side. Bless all the discouraged and disappointed, the fearful, and those who are weak. God, we pray tonight for a special visitation, Holy Ghost benediction to rest upon each wayfarer, each pilgrim, each stranger in our gates, each one who goes out the door tonight. May that veil covering of blood from the cross of Calvary sufficiently cover and provide. Heal us when we're sick. Keep us by thy mighty power. Anoint us for service. Let us walk in love before thee all the days of our life. And we'll praise thee for this, for we ask it in Jesus Christ's name and for his sake. Amen. And God bless you. And we're happy to have had you. Shake hands with one another.
Just be one offer
thing on the single service. So we sent the rock of faith. There's a woman for me. So I sent prayer after him. In the name of Jesus Christ. Been laying for a while. This is still open?
Yes.
Can I have your attention? Well, there's a man of bones, it's a preacher. Up in Indiana was preaching. Dropped down in the pulpit just about an hour ago. While he was preaching, fell forward and died in the pulpit. A noted evangelist preaching up here in Indiana. The pastor just called me. He died while preaching under the anointing of the Spirit. Fell forward, his eyes set, his respiration left him. He's pronounced dead. Been laying dead for an hour. And something told him to call the church and have me to pray. So I sent prayer to bring him back in the name of the Lord Jesus.
Amen.
May you join with me by faith that it won't miss the target.
Amen.
And touch it and bring it back. Thank you.
Praise God.
God be with you. I'll see you Wednesday night. New people from Georgia and around. Bye-bye. God be with you. Brother Pat.
We got some fire seats to play. Are you having to be bums and cheese on this
so nice. Is this where we live?
Yeah.
How are you? How are you, buddy?
This is my little mama.
Yes. Is my son?
My little mama.
Your little mama. Yeah, she sure looks like.
She's been the one before.
Yeah, it's fine. Thanks. They got a special place for little mamas across the river. Did you hear this morning? The boys in the north. It was so realistic. I just know that it's so
important. You know, we all, initially, when the
Lord was
given
it
to you, we
used
to be
able to do it. You're looking real good, Sister Henry. Doing so good. God bless you and your husband and your children. Bye-bye, honey. God bless you,
honey. I can't tell you how much it's nice to go in worshiping with you today.
Thank you, sir. Thank you. I'm so glad you were here. Enjoy being with you and worshiping with you, too.
Well,